Blog Talk Radio.
Izindu munyarwanda zabamuri kire kare ka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda
teza matwi radita huka ivugira i Washington DC turabikaze mu kiganiro cyacu cyo munsi aho turi kwa gatatu tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 umwaka bikaba ari 2022 muri kumana cyangwa ndagizeye kaba ndi kumwe n'abagenzi banje rero Jacques Balak ndetse na François Mutuye Mungu bakaba rero tugiye kubana mu kiganiro cyacu mugoroba reka tubanze tubahe ikaze babasuhuze François Mutuye Mungu harashize iminsi ikaze muramura komeye
Murakoze Serge mbashimire kuba mwongeye kudutumira kuri uyu mugoroba nsuhuze umuvandimwe Jack Baraka turi kumwe nawe muri iki kiganiro nsuhuze abakunzi ba radio ubumwe abakunzi ba radio itahuka abanyarwanda bose aho baherereye by'umwihariko nsuhuze n'abantu ba Edmontoni n'abantu rwose b'abagabo nubwo hakirimo abantu bake bake bagikoreshwa na Vincent Nyakarundi mbabwira ko barushywa n'ubusa uko bigenda kose nta gihe ukuri kuzigira gutsindwa n'ikinyoma ibyo kuvuga ngo umwijima uzahora utinya umucyo murakoze Serge
François urakoze cyane rwose abo ntibakaguterera umwanya yubabwira ko uhari kandi uzahora aho uhari ibi dukora rwose ni buri munsi ntabwo ushaka gucika intege rero ibyo abakoreshwa bo bazakomeza gukoreshwa byo nabo bazahoraho ariko ntabwo byagutakariza umwanya rwose ugeze neza kubaramutsa rero kuri mugoroba ubu wende cyo nabo bazagusuhuza nduzi ko ariyo strategy yaje nyine kugira ngo bagaragaze ko nabo bakureba cyangwa bakumva Comrade Baraka nawe tugwaye ikaze twizere ko muri amahoro
murakoze bwana Serge nanone kuba muduhaye umwanya kugira ngo tuganire ndabashimira cyane ku buryo mwitanga kugira ngo amakuru atugereho kandi agere no kuri abantu bose bumva ururimi rwa Kinyarwanda ndasuhuza na François turi kumwe na muri ikiganiro n'abari buze kudukurikira muri ikiganiro mwese ndabasuhuza ikaze kuri radio itahuka murakoze
murakoze cyane nawe ngushimire kubera nyine umurimo mukora n'ubwitange mu bihora na buri munsi abantu bajye banatekereza iyo effort nyine yo guhora buri gihe mushakisha icyatuma abanyarwanda baguma gushaka ibisubizo by'ibibazo byabo ku giti cyanjye ku by'umwihariko rero ndabashimiye kuko ntabafite tutari kumwe tudakorera hamwe ntabwo mbona iyo effort ko yaboneka reka rero turamutera badukurikiye ku mirongo ya telefoni wenda baza gutanga ibitekerezo bibaye ngombwa insanganyamatsiko yacu y'umunsi rero ndagira ngo ibe imwe gusa ariko tuyubakire wenda mu zindi sous-titres zitandukanye turavuga kuri Congo impamvu tuvuga kuri Congo ejo nari nabiraritse abakunzi baradita bavugira ko tutari twabonye kugira ngo tugane kuri iyi ngingo uyu munsi rero wenda impamvu ingingo isa nkaho noneho iri bube ndende gatoya turahera muri Nations Unies aho nyine Conseil de Sécurité mu nama idasanzwe uyu munsi yateraganaga igitaraganyireba kuri uyu mushinga wo kwamagana gahunda y'Uburusiya yo kwigarurira ibice bya Ukraine mwabonye yuko ibihugu byinshi rwose byatuye byamagana nyine ubushotoranyi bw'isi bw'Uburusiya bwo gufata teritoriyali za Ukraine ariko bitewe n'uko ikibazo cyacu cyo muri Afurika y'ibiyaga bigari u Rwanda na Congo gihora kigaruka ni nayo yabaye okazion nziza yuko abahagarariye ibihugu byabo bo bahise bigira mu guterana amagambo bavuga bati Congo ivuga iti kubera iki mugira double standard cyangwa double standard zigaragaza ko mudahaba agaciro iburi kibazo ko kireshya muri make ruvuga ko abantu ntibareshya ikibazo cya Kongo ntigihabwa agaciro nkuko icyo Burusiya na Ukraine gihabwa agaciro. Byatumye rero baterana amagambo tugakubira mu kanya hagati y'uhagarariye u Rwanda ndakeka yitwa Robert Kayinamura niba nibuka na ambasaderi wa Kongo, aho nyine Kongo yagaragaje iti nibyo rwose gukundana Burusiya nibyo, ariko se kubera iki twaba tutareshya, iyi double standard igomba kuvaho nyine. Niba u Rwanda rwarafashe igice cya Kongo cyangwa 23 nayo igomba kuba kundane tukabyamagana uko turimo kubikora ku Burusiya. Bifite amasomo kibyaza gutanga, ese koko nk'uko twabivugaga ubushize barakuvuga uti ibyemezo bya Afurika ntibifatirwa muri Afurika, abanyafurika bayobozi ba Afurika bahabwa amabwiriza ko bagomba kwitwara. Turaza kubira nanone kuko muri iki cyumweru nibwo twabonaga Conseil de Sécurité nanone iyobowe n'u Faransa irimo gutanga amabwiriza kuri Congo, ndetse n'umuyobozi wa MONUSCO Madamu Binta Kayitaba mubwira nyine uko muri uyu mwaka kugeza mu matora basaba ko Congo ikora amatora, amatora aciye mu mucyo, basaba yuko Congo itanga umutekano wo kurinda abenegihugu babo, basaba yuko Congo yubaha droit de l'homme. Congo barasaba ibintu byinshi cyane biciye muri Conseil de Sécurité iyobowe n'Abafaransa magingo aya, ariko wagaruke bikavuga uti kuki yo batayiha protection ngo bayikingire afe bayirwane nk'uko arimo kurwana kuri Ukraine wa mugani nk'uko ibihugu byavuze biti kurwana kuri Ukraine turabyemera, ariko se Congo yo iyo itivugira ndo ari kuyivugira. Niyo nsanganya batwa ngira ngo duhereho tuganire, ubwo n'abandi bose baza gutanga ibitekerezo byabo. Reka duhere kuri iyi audio ya mbere, wenda iradufasha kumva ikibazo ko giteye. Ni ukubera yuko nyine muri Conseil de Sécurité bigaga kuri iki kibazo cyo gukundana cyangwa cyo kwamagana umushinga w'Uburusiya wo gutwara nyine uduce Uburusiya bushaka kugira intara zabwo. Murabona rero ko hari ibihugu 143, ubwo ndavuga bankurikiye kuri YouTube live, Facebook na Twitter, ibihugu 143 byamagana ubushotoranyi bw'Uburusiya bwo kuba yafata igice cya Ukraine bakagira teritwari yayo nyine, bakaba defendaga rero principe za limitation limitrophe nyine z'uko Ukraine igomba gukomeza ari Ukraine yuzuye hatagize uwayisagarira ngo atware parti yayo uko yabimeze kose. Ibihugu rero 143 byemeje yuko biri ni favor bishyigikiye yuko Uburusiya butakora aya mahano yo gufata nyine agace ka Ukraine. Ibihugu 35 byakoze abstention, ariko birimo byose by'Abanyafurika, twavuga nka Algeria, twavuga nk'u Burundi, twavuga Repubulika Central Africa, tukavuga Congo Brazzaville, tukavuga Eritrea, Eritrea twavuga Maria, tukavuga Ethiopia, tukavuga Guinea, tukavuga Lesotho, tukavuga Mali, tukavuga Mozambique, Namibia, tukavuga South Africa, South Sudan, tukavuga Sudani, tukavuga Uganda, tukavuga Repubulika ya Central Africa, tukavuga Zimbabwe. Twese cyabe twanahera ngaha, ibihugu byose bya Afurika ubonye ko bikomeje kujya ku mujyi umwe n'Uburusiya. François, reka nguhereho gato kuri akano kantu kubwinshi bw'ibihugu bya Afurika ubona n'ubwo wenda biterura ngo byature, ariko abstention muri wa mugani iba ari no nayo iba iri mu mujyi umwe n'icyo gihugu wenda barimo gukundana, kandi cyane kandi umubano bafitanye n'Uburusiya. Ndagira ngo uhereho nkubaze ni byaba byagutunguye cyangwa byanatungura abantu kuba ibihugu byinshi byo muri Afurika ubona bijya muri uriya ntebe kuvuga ngo ni abstention yo gusa nk'aho batatura ngo babivuga, ariko wahita umenya aho babashingiye cyangwa babogamiye. Ijambo riryanyu François Mutuyemungu.
Murakoze Serge. Iki kibazo kijyanye n'uyu mushinga w'itegeko bari barimo batora muri Security Council muri UN, urabona ko ni ikibazo cyagarutse kigonganyisha aba Western countries, aho tuba tuvuga Abanyamerika n'Abanyaburayi n'Abanyafurika. Kuko tugomba kubanza tugasura inyuma tukareba ngo muri cya gihe cya independence ntabwo Abanyaburayi bashakaga kurekuza Afurika ngo yigenge, kandi bwo tuba tuvuza Abongereza, iyo tuvuza Abongereza tuba tuvuza Abanyamerika, tukavuga abantu ba Portugal, tukavuga barababirigi memu n'Abafaransa, bose bari bakoronije ibihugu byacu bya Afurika. Aho kugira ngo tugomba gusubira mu mateka tukibuka ko kugira ngo tugire ku bwigenge, icyo bise ubwigenge, Uburusiya bwabigizemo uruhare. Ari nayo mpamvu ubona ko aka kanya n'ubundi nubwo dusa nk'abahawe independence ariko y'igice kubera ko ubundi byahinduye isura bwa bukundi bari bafite byahinduye isura biza ku buryo none ubona ko ibihugu byaragijwe abantu bagaruka n'ubundi bagakorera abamatsi bihugu ariko ukabona ko ni revolusiyo abarusiya Putin yagarukanye ashobora kwisubiza icyubahiro aho abanyamerika barashoboye gucamo kabiri USS iriya leta zunze ubumwe z'abasoviyeti uko yari imeze noneho bikaza no gutuma igihugu cy'abarusiya nacyo gicikamo ibice gitakaza n'imbaraga ariko ukabona ko Putin asa nk'umuntu wagarutse ashyiramo ubuzima ashyira imbaraga mu kugarura isura y'abarusiya ibyo kandi ushobora kugarura isura y'abarusiya mu by'ukuri utanagarutse no muri afurika cyane cyane ko Putin wavuga ati ibihugu by'i Burayi birirata kubera umutungo wa afurika mwumvishije ko Putin yavuze ati nk'abafaransa bo ntabwo nkeneye kwirirwa mbatera bombe n'imwe iri sufi yo kuribera aba ibihugu bya afurika bikoresha france ipa ibibazo bikaba birarangiye kubera rero ibihugu wabonye bya bitatoye no kandi bitatoye wi ariko mu bikwi turabizi ko biri pro Rusi bishyigikiye abarusiya byo turabizi ko buriya ubutenshen mu by'ukuri wa ni no kuko iyo ari wi wa mugana ugenda ako kanya ukavuga uti ni wi ariko ukareba ibihugu se ni ibihe bitatoye yego ukareba nka Tanzania par example ntabwo utabizi ko abarusiya bari muri Tanzania muri cya gihe bari mu ntambara yo kubohoza yaba South Africa yaba Mozambique yaba Zimbabwe ndetse na Angola abakoni bari baranze kwivaho ibingibi ukabona ko rero mu by'ukuri harimo influence zitangiye kugaruka aho ubona ko abanyafurika batangiye kubona ko amadeni bahabwa na biriya bihugu bikomeye cyane ari nako kandi n'ubundi bashyiraho abayobozi baza kubafasha gusahura umutungo wa rubanda ariko ukabona ko noneho ikintu bita communication itumanaho ryabaye byiza aho noneho n'abaturage makuru abagira bigiye ku buryo babategetsi bajyaga batubeshya ngo bafashe indege bajya i Paris cyangwa bajya i London kuvugana dusigaye tumenya ibibera n'inyuma y'amarido hari abahakazi abana batekinisiye bakurikirana amasezerano amwe n'amwe asinyirwa inyuma iyo ngiyo yagamije gusahura umutungo wa afurika aba mu by'ukuri navuze ngo ibi byose ni ingaruka za bamwe mu bayobozi bacu bagiye bakora bari bampatse ibihugu muri ya gahunda yabo yo gukomezamo colonialisme ariko iri mu bundi buryo buri modernize akaba ari nacyo kintu ubona ko abarusiya bashobora kuba barariye nk'urwara bamwe mu bayobozi ba afurika bakabereka ko ayo madeni ibya bihugu byampatse ibihugu babahekesha ariyo twita inyonjo y'amadeni usanga ariyo mpamvu aribwo bukene bw'akarande abanyafurika dufite sejo ngewe naho nawe mpagarikiye mu gihe tugikomezamo muri iki kiganiro
urakomeye cyane Francois ugeze na neza kubikomozaho ariko reka tugaruke ku kwihame nyine ry'uko ibihugu byigenga nta muntu ukwiye kuvogera teritoriyare y'ikindi gihugu cyangwa ngo arenge frontiere ko turaza kubira nitugera muri Congo aho tuza kureba aho Congo ishingira ivuga iti Bunagana imaze amezi arenga atatu kandi si ubwa mbere dutewe n'igihugu cy'umuturanyi nk'u Rwanda niyo mpamvu rero dusanga yari double standard kuko ntabwo twavuga ibikorwa bikorwa na Ukraine ishaka kwigarurira ubutaka bwa Uburusiya bushaka kwigarurira ubutaka bwa Ukraine tutavuga n'u Rwanda rubikora muri Congo Komandi Baraka, wowe uhagaze cyangwa ubyumva ute ibihugu bya Afurika koko kuba bitora muri ubu buryo ukeka yuko bitanga stabilite ku bihugu byabo no kuri limitasiyo z'ibihugu byabo ku buryo ejo hataboneka igihugu kibyagereza kikaba cyabyendekesa ku cyari zatwara ubutaka bw'ibihugu byabo nk'uko tuza kureba bigeze kuri Congo nk'uko kongo bivuga ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge ndashimira bwana François ku kuri réflexion nanuza na analyse maze kudukorera bwana Serge nta gihugu na kimwe muri Afrika navuga ko igihe bagabanaga nuza Afrika ko hari umwe mu banyafrika wari uhari bibera mu Budage bakavuga bati ngo Nokia kamaga pande twe dusha nta munyafurika n'umwe ufite muri histoire yose amateka yose ya Afrika ku byerekeranye igihugu nta munyafurika n'umwe ufite responsabilité cyangwa se wagize uruhare taje y'ibihugu biri muri Afrika ibihugu biri muri Afrika uko bimeze ni ibintu kizo erite muri igihe bagabanaga Afrika muri 1885 bibera mu Budage. Donc ntabwo abanyafrika bavuga ko bamitriza totalement les frontières z'ibihugu byabo kubera ko icyo ari cyo cyose yishoye kuba hari hari des intérêts abaoccidentaux nabo bakongera bakicara aho nkuko babigenjeje 1885 bashobora kubihindura. L'exemple ni nk'iya Sudani, urabona ibiri muri Maroc, hariya bibazo biri muri Maroc avec nimbari nibagice gice, hari byinshi, hari ibibazo bya frontière, hariya muri Congo dufite ibibazo muri Est. Donc hari ibibazo by'ama frontière byo ntago bibuze muri Afrika, kandi muri Afrika ibyo bibazo byo birakomeye cyane kurusha muri Europe. Kora ko nka kiriya kibazo cy'abarusi na Ukraine iriya parti y'abarusufone do ijye kumera pepe nk'ibyo wacu hariya muri karakarere aho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ukuntu muri histoire mu mateka ya muri karakarere kuno ibipande bimwe bihari giye byagiye bibaye bijya mu Rwanda ibindi bikajya muri Congo ibindi bikasubira mu Rwanda. Donc Afrika ifite deja icyo kibazo. Impamvu rero habaye ibihugu bimwe qui ont voté contre nous à l'annexion ya bira bice abarusi bafashe bakabisha ku gihugu cyabo nuko hari ibihugu bimwe muri Afrika bo batifuza yuko byamera gutyo. Donc il faut comprendre chaque vote yabaye icyo bishaka kuvuga. Abo ngabo baravuga ati mbo ibyo uburusi bwakoze vraiment turabikundana ko natwe ntago dushobora kubyifuza ko biba iwacu. Hakaba nanone n'indi yo kubikundana kubera ko hari ibihugu bimwe bikiri kuri payroll y'Abanyamerika l'Occident bakavuga ati ngo tuvuse ngo abstention turacyari kuri ya mafaranga bari kuduha turacyabona muza ariko bafite ibindi bitekerezo ko nabo barabizi neza yuko badafashwe neza. Hakaza rero n'ibindi bihugu byo muri Afurika by'ibihangange byo bivuga ati ngo biriya bintu ntago bindeba ntago ari iwacu ntacyo bimbwiye ko. Donc akaba ari ibyo bihugu byo bigaragaje bikabigenda ku mugaragaro ariko bitavuga ati ngo bari contre ariko bavuga ati ngo twebwe deja dufite ibibazo hano ntago mu resolve. Donc dufite nk'ibyo bibazo nta muntu byitaho. None se turajya mu by'abandi gute kandi twebwe natu ubwacu twifite ibibazo hano mutajya mu resolve. Abo rero ni nka ba Congo Congo Kinshasa même si wabonye ko Congo Kinshasa ils ont voté contre nous à l'annexion. Kubera ko ndi kubwira ko chaque vote ifite signification n'igihugu cyari cyose gifite signification. Ariko donc urebye iyo configuration yose irakubwira yuko turi muri periode u hari ibintu byinshi biri guhinduka notama emprise ya Occident ku bihugu bimwe na bimwe kandi hakaba hari na za ibihugu bimwe biri kwemereja en terme de puissance yufashe nka Turquie ugafata bo uburusi bwahoze buri in puissance depuis bien longtemps ariko ukabona nka Chine kuntu imaze kuza ukareba end nayo ukuntu uri kuza ukareba n'ibihugu bimwe bya Afrika byo muri Afrika kuntu biri kuzamuka. Hakaba aussi ibyo bita lassitude donc sindi ko nabyita mu Kinyarwanda abantu bararambiwe kwa bararambiwe gutegekwa n'abantu bamwe ari abantu babyira ibintu bimwe bagakora ibintu bimwe. Abo rero ugawa ushikashiramo igihugu nka Arabi Saudite rero imaze imyaka nimbari 50 abanyamerika bayibyira igomba gukora ko bagomba gukora rero babona bageze mu gihe bamaze kubirambirwa nabo ubu ngubu bari gushaka ko bajye bafata le decision ubwabo. Ukabona rero nuko bari kwiyalinya n'abandi bakiyalinya na ende bakiyalinya n'Uburusi bakiyalinya n'Ubushinwa kandi urebye rero nuza geographiquement parlant ukareba ibyo bihugu. Donc urukubona ko ibyo bihugu muri zone zabo niho bari kugenda bashaka gukreya nuza l'amitié na nuza na fraternité. Urabona ko meme l'Arabie Saoudite na biriya bihugu by'Abarabu byageze aho bitangiye kumvikana na Israel kubera ko biri mu meme zone. None hakaba n'abandi bibazo bati se ngo Abanyamerika ko bari hirigiriya bari kure ni ikibazo gukora hano kubera iki ibintu byose babirimo ikintu icyo ari cyo cyose cyabaye ba nibo babifite uruhare abo bantu ni bene iki ni bande kubera iki iyo myaka yose bamaze bahora babwira abantu ibyo bagomba gukora. sinzi nimba wakurikiye amakuru donc interview ntuza Biden yageze kuri CNN avuga yuko
hazaba
avuga ko hazaba représailles contre nuza l'Arabie Saoudite kubera ko l'Arabie Saoudite ifashe des positions que l'Amérique itemeye kwa itemeye ko izo position do kugira nuza souveraineté kuri pétrole yabo bakavuga ati ngo twebwe turumva ntabwo dushobora guproduire autant ibyo muri kudusaba ariko abandi babibasaba donc urumva ko kera bakora ko bashobora kugira batisfaze Amerika donc bimeze nka wa mwana nyine uri kurera yageze 18-19-20 ukamubwira ikintu naka gusubiza kugira ati mu papa yinge sinabikora donc nawe agize maturité ye agize indépendance ye agize ntuzaye liberté ye donc hari changement iri kuba ibi byose biri kubera muri zo changement hari des puissances émergentes hari des puissances ziri gushaka kugumana iyo supremacy yayo hari nabandi nabo bari guprofita muri iyo situation kugira nabo birepositionne donc iyo facteur rero niyo uri kubona yuko destabiliza iyisi ubu ngubu hakaba ari nka quelque chose de divorce hari divorce uri kuba entre les anciens nous a des anciennes alliances les amis cyangwa se en prise bamwe bari bafite ku bandi bikaba ari ikintu kiri navuga ki beaucoup de pays ibihugu byinshi bitari ku maîtriser ubu ngubu ariko avec le temps bizakomeza maîtriser hakaza nanone iyo double standard iri kugaragara ubu ngubu ukabona ko hari ibihugu bimwe biri gusubisha la même chose ariko ntibigire le même traitement que ibindi donc hari repositionnement y'ibihugu par rapport à situation trimo urabona Finlande je pense que ni Finlande ni bindi bihugu bitari biri muri OTAN ubu ngubu biri gusaba yuko bijya muri OTAN kandi ari bihugu byari byarasabye ko bidashobora kujya muri OTAN kubera impamvu bari bafite ariko izo mpamvu nago zikiri valable aujourd'hui donc hari ibintu bitakiri valable uyu munsi bitakiri applicable bikaba biri parmi ibintu bizanye n'impinduka ubu ngubu ziri kuba notamment muri za pays zimwe ziri ku emerger en termes économiques na muri za zone influence na Turquie nayo nibaje kuyivuga murakoze bwana Serge ndumva ariko nasubiza iki kibazo cyawe
urakoze cyane uranabisobanuye kandi biranumvikana biranagaragaza aho Kongo nyine hera ivuga iti ntabwo tubona meme tretoma zimwe hari bamwe bafite privilege itandukanye n'iz'abandi nkuko wenda tuza kubigeraho mu kanya ariko reka tugaruke inyuma gato ku nabaza yakozwe na tumwe za Amerika n'abafaransa bahamagarira ibihugu byose muri Loni nyine bati ibi bintu turamutse tubiretse Uburusiya bukanexa igice kimwe cya Ukraine nyine ku Burusiya ejo bizototera umugani wa Afurika bitwara ibindi bihugu ejo bizaba muri Aziya bizaba muri za Oceania wabonaga yuko ubutumwa batanze ndavuga USA na n'Ubufaransa bwasaga nkaho rwose bubwira ibindi bihugu byinshi ti ibi bintu biramutse bibaye utorize tukabireka bikaba ejo hari n'abandi bazototerwa bikaba byaba muri ubu buryo reka twumva ku gace gato cyane na kambasaderi w'Ubufaransa muri Loni ndetse na Madame Griffin muri Loni w'Umunyamerika kazi none twa twumve message batanze kuko babonaga ko batanga imirongo migari babwira ibindi bihugu uko bikwiye no kwitwara kuri kino kibazo.
Monsieur le Président, le débat d'aujourd'hui est simple. Il peut se résumer en une phrase. Voulons-nous défendre les principes de la Charte des Nations Unies? Cette question, elle nous concerne tous, car la Charte est le ciment de l'Organisation des Nations Unies. Elle est la garantie de la coexistence pacifique entre États souverains. En agressant l'Ukraine, la Russie a non seulement déclenché une guerre atroce aux répercussions mondiales sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan économique, sur le plan nucléaire, mais elle a aussi délibérément violé les principes les plus élémentaires du droit international. Cela a été dit sans aucune ambiguïté par la Cour internationale de justice dès le 16 mars, qui a ordonné la suspension des opérations militaires russes en Ukraine. Force est de constater que la Russie ne s'est en aucune manière conformée à cette décision. L'acquisition de territoire par la force devrait être un sujet de préoccupation pour chaque État membre de cette Assemblée. En envahissant son voisin, la Russie a décidé d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe peut se passer demain ailleurs, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il faut en être conscient. Monsieur le Président, alors que la Russie continue de bombarder de manière intentionnelle et indiscriminée des villes et des infrastructures civiles, alors qu'elle multiplie les exactions qui sont à l'évidence constitutives de crimes de guerre, la France ne se résoudra jamais à un monde dans lequel la force prime le droit. Elle ne reconnaîtra jamais ni les simulacres de référendum, ni l'annexion illégale de pans entiers du territoire ukrainien. Elle continuera de soutenir l'Ukraine, sa souveraineté et son intégrité territoriale aussi longtemps qu'il le faudra. C'est pourquoi la France a travaillé avec ses partenaires au cours d'un processus transparent et inclusif à l'élaboration d'un texte que chacun devrait être en mesure de soutenir. Ce texte est concis. Il condamne l'annexion de territoires conquis par la force. Au fond, nous sommes tous confrontés à un choix simple. Cautionner la guerre ou défendre la paix. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de préserver l'ordre international et ses valeurs. S'abstenir n'est pas une option. La France encourage donc tous les membres des Nations Unies à défendre la charte et ses principes universels. Je vous remercie.
Soon, we will vote on a resolution that is important not just for the future of Ukraine and the future of Europe, but to the very foundations of this institution. After all, the UN was built on an idea that never again would one country be allowed to take another country's territory by force. In the wake of World War II, that important idea, despite all of our differences, brought us together. Now we're called upon to defend that idea and the UN Charter that embodies it. Colleagues, the facts are clear. A UN member state, one with a permanent seat on the Security Council, has attempted to annex territory from its neighbor by force. This UN member state has not only put its neighbor in its crosshairs, but also put a bullseye in this institution's core principle. One country cannot take the territory of another by force. 8 years ago, the General Assembly was asked to respond to the same UN member state's attempted annexation of Crimea. Back then, the General Assembly defended the UN Charter. We overwhelmingly adopted a resolution affirming Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We must do the same today. As in 2014, Russia is testing the resolve of the world to stand up for the core principles of international law. How else do you explain the flagrant disregard of the values of sovereignty, territorial integrity, and peace and security? How else do you explain the horrific attacks on civilians and civilian infrastructure that we've seen this week? How else do you explain the saber-rattling from Putin and his veiled threats of deploying nuclear force? These are threats against this institution, there are threats against all of us. We've heard countries underscore the need to pursue solutions that lead to dialogue and peace. Believe me, there is nothing we would like to see more than peace. I would like to stop seeing craters in Ukrainian playgrounds where swings used to be. We would like to stop seeing dangerous attacks on the city of Zaporizhia, which threaten civilians. We would like to stop seeing Russia commit war crimes. The path to peace does not run through placations. The path to peace does not involve turning the other way in the face of these flagrant violations. Peace does not and has never come from silence. The only way to bring peace is to stop this aggression, to demand accountability, to stand together with conviction, to show what we will not tolerate. So let us send a clear message today, colleagues. The United Nations will not tolerate attempts at illegal annexation. We will never recognize it. These United Nations will not tolerate seizing a neighbor's land by force. We will stand up to it. These United Nations will not tolerate the destruction of the UN Charter. We will defend it. As the Secretary General said, Russia's actions have no place in our modern world. That is why this resolution calls for peace, and it calls for de-escalation. But it also makes clear that we reject Russia's attempted annexations, that we reject this affront to territorial integrity, to national sovereignty, to peace and security. We reject it because we believe in the United Nations. We believe that the fundamental guardrails of the international system protects us all. Today it's Russia invading Ukraine. But tomorrow, it could be another nation whose territory is violated. It could be you. You could be next. What would you expect from this chamber? Our message is loud and clear. It does not matter if you as a nation are big or small, rich or poor, old or new. If you are a UN member state, your borders are your own and are protected by international law. They cannot be redrawn by anyone else by force. This is why all of us together built this institution, and that is why we must defend it here and now. Colleagues, today the United States will proudly vote yes on this resolution.
Atitavuka ngai ngo korero message ebyiri z'ibihugu bibiri America n'Ubufaransa ziri ni message ziri powerful urebye nakubwira ni wowe ukurikiye wavana mijambo bavuga Ukraine ukagikiramo Congo ahano Congo yahereye ivuga iti come on ntabwo tureke kuri yisi hari abantu b'insi na ngufi baca makoma hari abantu bakandagira imyaka 26 hari abantu duhora dutaka fata ya magambo bano bayobozi bavuze bano ambasaderi aho bavugaga Ukraine ugishyiramo ijambo Congo nibwo uhita uvuga uti kubera iki abanyafurika cyangwa igihugu nka Congo cyo cyahagarara kiti kubera iki njye ntavuga ibibazo byanjye komande baraka reka nguhere hano nyuma yo kumva uhagarara igihugu cy'Ubufaransa ndaza kureba izina rye ntabwo muzi ariko ni uhagarariye Ubufaransa muri n'ambasade w'Ufaransa muri Roni ndetse na Madame Griffin baravuga amagambo akomeye hari ijambo bati we will reject it ntabwo tugomba kubyemera tugomba kubirwanya iyi annexation bashaka gukora ntabwo tugomba kuyishyigikira tugomba kuyirwanya turamutse tuyemeye bikaba ejo bizajya ku mugabane wa Afurika bizajya muri South America bizajya muri Aziya bizajya ahandi ni ukuvuga ko nitwemera ko Urusiya bubikora bizajya n'ahandi ni intabazi ikomeye cyane Comrade Baraka.
Murakoze Bwana Serge. Ikibazo rero aho kiri nuko ntabwo ya ibiri ku ubumwe ntabwo bintangaza ibyo burusi buri gukora ubumwe ntabwo bintangaza kubera ko ukurikiye ibyabaye imyaka 30 ishize nta kuntu tutari kugera kuri biriya uburusi buri gukora muri Ukraine nta kuntu bitari kugeraho do ufashe ibyo bihugu byonyine biri kwiplenya yuko uburusi buri gukora ibintu bitagomba gukora none se uburusi bugeze hariya bigenze gute uburusi bugenze hariya hari ibintu bibi byakozwe ari byinshi mbere yaho kandi bitigeze biba kundane ditu kubera iki bitigeze biba kundane ni ukubera ko ibyo bintu byakozwe pour les intérêts y'abari gukundana ubungubu reka tubanze dutangire muri les années début 90 ugiye muri Caucase ugiye za Yugoslavia urebe intambara zabaye hari urebe ukuntu biriya bihugu n'ubu ngubu harage kuba indi ntambara biriya bihugu ukuntu byashwanyutse bikavamo duhugu dutoya kandi bamwe batabishaka hakaba harapfuye abantu benshi na n'ubu bikaba bikiri ikibazo kitacyakemurwa totalement hanyuma ukaza nanone ukareba invasion ya Iraq ukareba invasion nuza occupation ya Afghanistan ukareba ibyabaye muri Libye ukareba ibiri kuba muri Congo donc nta kuntu umuntu adakurikiza iyo ntuza iyo sheme umuntu wari wese ufite ubushobozi ufite ingufu niyo nuza logique yahoramo reka nkubwire urundi rugero hari umujura ushobora kuba yaramaze imyaka 20 ajya kwiba mu mangazine irimo umuceri ariwe wibamo gusa muri iyo mangazine none tudenku akaza undi mujura nawe uje agatangira kiba muri le même magasin kandi akiba uwo muceri urumva abajuru uko ari babiri bakumvikana ntabwo bashobora kumvikana undi yarwana ati ngo no ibyo bintu ni ibyanjye ntabwo ushobora kubikora njye ibyo nkoze nibyo mbona ari byiza wowe ariko bombi bari mu makosa ariko bigera kuvuga ati ngo wowe uri umujura nanjye ndi umujura ariko njye ibyo ndi gukora ni kubera ko nawe uraza ukiba kandi nanjye biriya bintu ndabikeneye urumva ariya mategeko yose uriya muntu uza mu Faransa n'umunyamerika kazi avuze ari amategeko yapfuye kera biriya ni sinema ubu turi muri za fase za sinema za communication abantu bashaka kwerekana ko hari ibintu nta muntu uzavana Putin hariya nk'uko nta muntu wavanye abandi muri Afghanistan nta muntu wabavanye muri Iraq nta muntu wabavanye muri Libya kuko bose bagiyeyo kubera ingufu bafite nta muntu wagiye ngo ari amategeko amujyanyeyo nta resolution n'imwe yabaye muri Nations Unies ivota yuko abantu bagomba kujya guteza intambara muri Iraq muri Afghanistan cyangwa muri Libya nta resolution n'imwe yabaye yatowe ivuga ko uburusi bugomba kujya gutera muri Iraq none se ko ibyo bintu byose bitigeze bigera resolution n'imwe mujye kubirezolva par resolution ni ibintu bidashoboka bwana Serge nkubwira ko ira oni yapfuye kera kandi Putin aho ari ntabwo bazahamuvana keretse bamurushije ingufu nyine kandi ntabwo ushobora gutsinda in puissance nucléaire hari ibintu abantu batumva batagira vuba kandi tugomba kumva vuba uko byagenda kose keretse binginze Putin ngo uve hariya ntabwo ari resolution izahamuvana keretse rwose apfuye cyangwa se agahinduka ikindi kintu ariko resolution ya Nations Unies ntabwo ari izamuvana kuko ntabwo
muri karikiri zose zishobora kubaho ku isi nubwo baha imbunda zingana gute Ukraine bakazi ntabwo ushobora gutsinda igihugu gifite kiri impuissance nucléaire nima mvu ni muri Corée du Nord batagerayo koko muri Corée du Nord ho ni pire kwera ko uriyo numusazi we ashobora gukanda buto direct ntabwo akeneye gutekereza niyo mpamvu nta muntu ujyayo bavuti ngo uriya we ntabwo dushobora no Putin ni umwana mwiza par rapport yuriyeho muri Corée du Nord donc impuissance nucléaire tu ne touches pas biriya bintu byose biri kuba hariya muri Ukraine bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane ku isi c'est la même chose ugiye muri Congo ubu ngubu wabonye ko kuva yuko Congo itangiye kugira force yayo u Rwanda ntabwo ruri gushobora gukora nanone ibyo yakoraga munuza muri Congo ntabwo ari resolution yabizanye ntabwo ari resolution ya nations ni yaje iravuga ati ngo nongo turi gukondana nuza les actes za z'u Rwanda against nuza u Rwanda ni gute bakondana kandi abo majority bose green bose aribo bashyigikiye u Rwanda kugira ngo rwatake Congo donc ntabwo bishoboka hano turi muri rapport de force ntabwo turi kiri muri za convention de Geneve des Nations Unies hano turi kureba est-ce que hashorwa kuba gukoreshwa des armes nucléaires binyura muyihe nuza muri iyi phase kugira ngo bagere kuri nucléaire niho biri naho ubundi ibiriya byo muri Nations Unies bagomba kubikora kera bagomba kubikora aba yuko ibi bibazo turimo ubu ngubu bihagera kuko ababikreye ibibazo i comportement ni nabo bari gukondana comportement y'uburusi oro uburusi byiri gukora nibyo nabo bakoze bijye kumera nkaho bimeze kimwe Afrika bayigabanye
ahungaho gwe ndee ngira ngo nkubaze kuko dutangira ngo tugaruke kuri Congo cyane tujye tuvuga Congo
Afrika bayigabanye nta muri Afrika n'umuhari est-ce que ça a été mis en question Afrika yabaye colonisé oni ibireba oni yabaye kreka en 1960 zazane 60 nubwo abanyafrika batangiye kugira independence aribwo ubwabo barwanye kugira bagire independence est-ce que oni yigeze ihe independence ibihugu byo muri Afrika yigeze bikondana est-ce que ONU yigeze ibuza ibyabaye muri Libya ibyabaye muri Iraq ibyabaye muri bire bihugu byose ibyabaye muri Yugoslavia donc njewe ndi kubona yuko ibi bibazo byose ntabwo ari bibazo ONU ishobora kuresolva ibi bibazo bigomba kuba résolu par la volonté y'abategeka isi nabo bari gutegeka bose bakumvikana kugira amahoro agaruke donc c'est la même chose yaba ari muri Ukraine yaba ari muri Congo ntabwo ushora kurwana n'igihugu kiri impuissance nucléaire uyu urebye amafaranga Ukraine imaze kubona en terme ya appui financier appui militaire appui ariyo yose kuva muri février kugeza n'ubu ngubu ariko igihugu kigakomeza kikaba kiri muri ntambara wibaza na yahe mafaranga none asigaye kugira ngo Ukraine izashobore gutsindira ntambara kuko amafaranga ari dans des c'est des billions c'est des milliards ari dépensé en moins de je ne sais pas combien de mois intambara n'ubwo yari yamara umwaka niyo mpamvu nkubwira ko ntabwo ari intambara cyangwa se ibikoresho Ukraine izagira bizatuma yuko Ukraine itsinda kuko ntabwo tuzakomeza ntabwo uburusi buzemera gutsindwa bufite nuza les armes nucléaires nabo nta yindi mpamvu baba bafite yo kugira ngo bazigire nta yindi mpamvu baba bafite rwose yo kugira ngo bazigire donc urumva deja aho ngaho ku kibazo cya Ukraine n'Uburusi peu importe effort ya yose yakurwa kuri Ukraine ntabwo Ukraine izatsinda iriya ntambara aussi longtemps Vladimir Putin wenyine avuze ati ngo irangiye muri Congo nabwo niko bimeze ntabwo Kagame azatsinda iriya ntambara aussi longtemps Congo iri déterminé yo kugira ngo urwana ntuzongere kwinjira muri Congo murakoze
turahagera mu kanya kuri Congo nyine reka mbanze garwe kwa François nawe François amaze kumva redes ambassadeur binyine ambassadeur wa America ambassadeur wa France muri Loni intabaza yabo bati bino bintu turamutse turete bigakorwa turebera bizototera ibindi bihugu mu minsi iri imbere ndagira ngo mbanze numve commentaire yawe ariko dushyiremo Congo cyane hariya kubera ko ibintu bivugwa n'Ubufaransa n'Abanyamerika nabifata ni general sinshaka kwinjiramo nyine mu kibazo cya Amerika na Ukraine n'abarasha ntabwo aricyo cyatuzinduye ahangaha kuko turaza kwibanda kuri Congo cyane iyi ntabaza twavuga ko yaba koko ari alarme yo kugira ngo ibe wake up call ku bihugu bimwe bya Afurika byaba bifite za conflict turimo kubona amagingo aya hashaka kuboneka ibindi bihugu bivuga biti turatera intambara iwanyu twempoze gutwara Kivu dutware whatever bitewe n'uko hari amabuye y'agaciro y'iki kubera icyo bavuga bati biramutse bibaye tukabyemera byakototera n'ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika muri Aziya muri Amerika decide partout aho bishoboka ku isi hose
urakoze Serge urabona ko byabaye ikibazo bije kuri Ukraine mu by'ukuri aho ikibazo cyaturutse turabizi ko ni abawestern babikoze turabizi ko hari abanyamerika n'abanyaburayi bari barimo bakorera muri Ukraine mu by'ukuri les Ukrainiens babaye ibitambo cyangwa umuyoboro bashaka gukoramo kugira ngo bashobore kudistroyinga cyangwa gushwanyaguza guca intege u Rusiya ubona ko mu by'ukuri barabivuga kubera hari abanyaburayi ariko bagera kuri Congo bagaceceka nyuma urabona ko ikibazo cya 2023 Congo iravuga iti kuki muvuga ibya Ukraine ariko mukibagirwa muri Congo ko miliyoni 8 zimaze kwicwa na ziriya ntambara za Kagame ntabwo ari njye mbivuga ni muri raporo za Sena zoherejwe Secretary of State wa Amerika aho bariya basenateri bavuga ko intambara za Kagame n'iriya mitwe yagiye akoresha zimaze kwica hafi miliyoni 8 ibi ngibi bigarukima bikangarura muri cya gihe cya Jenoside muri 1994 aho abakasike brevari mu Rwanda ngo igisasu cyaguye ahantu mu isoko muri Serbie bagahita bafata abari mu Rwanda bakabatwara muri Serbia bakareka mu Rwanda Jenoside bikwereka ko mu by'ukuri entere bazifite muri bene wabo gusa kandi ngo tubanayibona uburyo bakira abantu bava muri za Ukraine tubona ko mu by'ukuri habamo agasumbani kagenda kagaragara ariko ahangaha ukababona ko bafite ikibazo gikomeye cyo gukumvika abanyafurika si n'abanyafurika gusa kuko buriya oni yabaye divided turabizi ko irimo ibice kuko abashinwa n'abarusiya bari muri broke yabo ukabona noneho ko abanyaburayi n'abanyamerika nabo bafite broke yabo aho ngaho rero ni ibiti binini byose bihuriye mu nyanja bigomba kurya twa tilapia n'udusambaza aho ngaho rero bitangira kuvuga ngo iyi ni area yanjye ni area yanjye ariko ibi wambwani nk'uko Barack arimo bivuga ati ni komedi barimo badukinira amakripu agezweho muri sinema zabo mu by'ukuri imboni imvano y'ikibazo cya Ukraine ntawe utayibona n'impamvu Putin ari hariya bamupushinze kugera hariya gute kubera ko iziya ntare nke zishaka kwiyomeka ku Burusi nyuma y'amasezerano nyuma y'intambara y'isi yose twese turabizi amasezerano yabaye kugira ngo hatabaho ikibazo reka burya twese ikibazo cyavutse bakimara gufata Berlin ntabwo yafashwe n'abanyamerika Berlin yafashwe na Stalin abarusiya nibo bayifashe nibo bari bafiteho uruhare runini cyane ariko kugira ngo hatazabaho ikibazo cy'ibihugu bibiri by'ibihangange bishobora kuzarwanira ku nyungu cyangwa gushaka kuyobora ninde siharira ibi byose nicyo cyatumye ubona ko haje amasezerano yo kugira ngo abarusiya n'abanyamerika batazongera kugira ngo bahurira muri conflict bemeza ko hari ibihugu byose bikora ku Burusi bitazigira byinjira muri NATO ayo masezerano yari ahari byo muri Scandinavia ntabwo byari byemewe kugira gute kwinjira muri NATO n'ibihugu bindi bikora ku Burusiya byari ukuvuga ngo kwari gukreya cyangwa gusigamo nka zone tampo iri aho tuvuga ko hatagomba kurangwamo ibikorwa bya Western country nva ibikorwa by'abanyaburayi NATO y'abanyaburayi ifatanyije n'abanyamerika ariko mu bikwi tubizi ko 100% iri finance par les Américains na Canada ariko ukabona ko bo abanyamerika bo no muri bwabo kwa gushaka kunyurira muri Zelensky mu buryo bujimije ariko baza kwirengagiza ko umuntu bita Putine we ni maneko Putine muri cya gihe cy'intambara y'isi yari maneko mu Budage bibira byose abikurikiranaga abanyamerika ibintu bakoze bashaka kuzanyura underground cyangwa Chini kugira ngo abarusiya bazatungurwe bayisandaguza Uburusiya yarabarebaga ibyo bakoraga byose arabwira ati wait a minute twumvikanye iki amasezerano dufitanye avuga iki ni nayo mpamvu kakanya abanyamerika ntabwo ushobora kujya imbere ya Putine kuko amasezerano bafitanye nyuma y'intambara yarangije intambara y'ubutsitsi yimba ubutsitsi ko yayikurikiyeho gato intambara isirangiye nta kindi yavugaga ibihugu bikora ku Burusiya ntibigomba kuzinjira muri NATO kubera ko NATO ni ikibazo ku Burusiya ibyo byari byaremejwe nta kibazo cyari gihari Putin nta kibazo afitanye na Ukraine ikibazo gifitanye n'abashatse kugira ngo bakoreshe Ukraine ibe icyambu cyo kugira ngo basandaze cyangwa bashwanyaguze igihugu cy'Uburusiya ari nabyo tugomba kutubona muri Congo ni bande bafite inyungu mu kubuza umutekano Congo reka nta Kagame ariwe ufite ntabwo ariwe yohereza hari Kagame tuba tubivuga Kagame nka kwa kundi ufite imbwa z'ingazi ukazizitura uzishumurije umuntu Congo nayo hari ni bande batumiriya Congo itabona umutekano ni ba bandi n'ubundi nibo dusanga n'ubundi bafite ikibazo kuri Putin ariko ukabona ko aho Putin atangiye kuexerisa force ubona ko Urusiya bagarutse kuri muri game ubona ko noneho n'ibihugu by'abanyafurika nabyo bitangiye kuvuga kuba Congo rwose njye navuze ngo iriya yari timing ibyo bajya bavuga ngo nababwiye Serge ngo bravo ekipi ya Felix nkuko nabo mbi babwira nti Felix ku kintu bita diplomasi yagihagazemo neza nicyo cyatumye ametriza bari abahungu b'inkubaganyi ba Kigali ubonye ko we yabarinze ibya ntambara ariko mu buryo bwa diplomasi yarabinjiranye kandi urabona ko iriya timing yazanyemo hari ati nibyo murimo muhamagana Putine ku iriya ntambara yashoje mu kuri Ukraine ariko se Kagame amaze 26 muri Congo na 800,000 z'abaturage bapfuye ko mutavuga nuko abo atari abantu ntabwo ari ibimunye dututire faso aho ngaho nubona ko rero baba baguye mu kantu birimo no kubona ko n'amakarita arimo kugenda ahinduka iriya urabona ko mu by'ukuri umuntu Putine yazanye challenge ku ikarita y'isi ajya nakubwiraga nituza gukomeza mu kiganiro tubuze kugenda tureba uburyo ikarita y'isi irimo kugenda yongera barimo kongera kwicapa barimo kongera iricapa ubwayo abantu barimo baragenda bidemarika swati kuri Western country cyangwa se kuba Rusiya cyane cyane kuba keneye ijambo nk'abanyafurika Serge
urakoze cyane kuko nk'uko bisobanuye twabiganiraga mu minsi ishize na Comrade Barak nyine agaruka ku kintu kirebana n'ibyemezo bifatwa abanyafurika Comrade Barak sinzi wenda ariba nicyo wakongera ku byemezo bifatwa abanyafurika kuko ndagira ngo noneho tugaruke ku ambasaderi ba Congo n'u Rwanda nabo bafashe platforme bakagira iyabo bavuye ku kibazo cy'Uburusiya ugasanga batandukiriye kandi Congo ifite n'impamvu yo kugira ngo izamure ikibazo cyayo kirumvikana ariko wakomeje kuvuga ati ibyemezo bifatirwa abanyafurika ntibarabasha kumenya aho bifatirwa niba ari cyo wavuga aho ngaho gato mbere yuko tugaruka ku ambasaderi ba Congo n'u Rwanda
Bwana Serge Abanyafurika bakoronijwe mu mutwe d'abord bakoronijwe mu mutwe ku buryo bumva yuko ntabwo bashobora kwigenga ntabwo bashobora gukora ikintu kitwa development y'ibihugu byabo bitanyuze muri Occident kandi na Occident yakoze uko ishoboye kugira ngo Afrika ikomeze idepande na l'Occident.
Donc bagakora ko bashoboye kugira ngo bagarde iyo dominance ku Banyafrika. Ariko kubera ibihe tugezemo izi changements zose uri kubona ziri kuba Occident iri kugira difficulté itigeze igera kuva création y'isi turimo yo kubona yuko abanyafrika nabo bageze igihe bavuga bati ngo twabahaye igihe gihagije mwa develop ibihugu byanyu resources zose mufite iyo ngiyo zituruka iwacu abanyafrika nabo bageze igihe baravuga bati ngo kamemereka twikosore ariko ikibazo dufite nuko hari deja iyo dominance ihari n'abategetsi bacu badashora ku gufata decision ubwabo kubera iki ntabwo tumetriza technology iyo ni faiblesse ikomeye cyane muri Afrika nta technology tumetriza nta transformation na transformation de matière première tugira nta développement économique tugira nta système financier ubwacu tugira enseignement yacu uzukonje ndi muri secondaire nari nzi géographie na histoire y'ubufaransa n'ububirigi kurusha uko nzi géographie y'igihugu cyacu
ubuntu se ko bimeze n'uyu munsi
donc warebaga ntuza matière yo kwigisha mu ishuri ugasanga ini matière itagupermeta yuko uba indépendant mais il vous permet yuko uba umukozi efficace pour servir l'Occident. Donc l'enseignement yose discipline iri muri enseignement yo muri Afrika iri basé sur ça. Kumenya l'Europe et comment servir l'Europe. Lero wagera muri Occident ukajya mu ishuri uzi nka bamwe muri twe cyangwa se abandi nabo bakoze za masters cyangwa se za PhD ugera mu ishuri iyo ukoze projet igiye kujyana n'ikintu kigomba kuba developer muri Afrika ntago bayemera donc ndushaka gusubiza ikibazo wambajije kugira ngo ubwire consideration ya Afrika ifite vis-à-vis ya le pays occidental. Donc, ntabwo ushobora kude gusaba yabari no muri Nations Unies gusaba abashaka ko utidevelopa. Abashaka ko utidevelopa ngo bagufashe ngo ube developer. Kandi bo batabishaka. Kandi bo mission yabo ari kugira ngo ugume muri sous-development. Urebye difference rero ukareba nk'uburusi meme n'ubushinwa ukareba muri histoire yabo yose les puissances qu'ils étaient parce que harabantu bakeka ko America ari yo yonyine yabaye puissance cyangwa se Europe habaye za Grèce science yose twiga iri mu kigreki habaye Rome habaye abaportugais habaye abaspanyol habaye abafaransa et les Hollandais aussi. Ariko abantu bose bagiye baguhasa. Mais l'URSS, avec sa puissance, ntabwo yigeze ikoloniza Afrika. Nta gihugu na kimwe cyabaye kolonize par l'Afrique. Niho rero muri za études sociologiques na psychologie de peuple. Niho rero Afrika yagombye gu shapinga programme y'amashuri yabo kugira ngo bumbe bashobore kumva civilisation occidentale kugira ngo barebe les motivations n'ukuntu imibane yashobora kuba entre les africains et les européens ukareba igihugu nka URSS kibaza pourquoi malgré puissance yayo yari ifite kwiki itakolonije nk'ibihugu nka Mozambique kwiki itakolonije ibihugu nka Angola ibihugu byose uburusi bwagiyemo bujyanye na cooperation militaire cyangwa se de développement. Donc nta koloni bafite. Ariko iyo urebye biriya bihugu, pourquoi? Parce que la Russie ifite les matières zihagije, ubukungu buhagije kugira ngo bugire bibaniro. Ariko nka biriya byo muri Europe rero ntago ufite. Donc kugira ngo bushobore gusurviva, bakeneye yuko twebwe Abanyafurika dukomeza kuba kolonize psychologiquement. Donc ibintu byose bifatwa hariya muri Nations Unies, décisions zose zifatwa muri Nations Unies ntabwo ari décisions ziri orientées pour ou bien en faveur y'Abanyafurika. Ibyo ntimuzabitindeho, bimaze imyaka kandi ni mutabibona, ibyo birabareba. Ariko l'Afrique igomba kumva yuko l'Occident na intérêt ni considération ni imwe babafitiyo. Nuko nabisobanura bwana se.
Urakoze cyane, unatanze ibitekerezo byiza binashimangira. Muranyumva?
Yanakumva bwana se.
Okay, murakoze cyane. Uyaragira ati Serge, murimo kugereranya amacunga n'inanasi. Abirabura ntabwo tuzi icyo dushaka. Guhinga ikawa y'abazungu kandi twebwe tutayinywa. Hanyuma tukajya kugura ingano muri Ukraine. Akomeza yandika ibyo. Ntabwo uzabona umuzungu muri 23. Kaga ni ujya muri Congo kugira ngo abazungu bamuhe wenda amafaranga yo kugura indege agendamo. Nguko ko tipo yagurishaga abirabura kugira ngo abazungu bamuhe amasaro yo kwambara. En fait, ibintu uvuze nibyo Franz avuga nibyo. Umuzungu ibintu byose bikora mu nyunguzi. Ahangaha wenda kubankurikiye kuri YouTube na Facebook, iyi ni dokima y'amapaje hafi arenga 30 nangahe. Nimwe muri resolution nyine yuko Congo yabona amahoro. Ibi byose ntabwo byari kuri Kongomani, cyandikwa na ya majansi y'amugani y'abazungu. Irimo iratanga proposal y'ukuntu ikibazo cyakemuka, noneho bagashyiramo amabiliyoni y'amadolari ari nabo ugomba gushyira muri ziriya 4. Kuko tekereza nawe, ufite ikibazo mu rugo rwawe, undi muntu runaka aturutse ikanarange akwigiye uburyo wakemura ikibazo cy'urugo rwawe, abazanye na budget yo gukemura ikibazo cy'urugo rwawe, yo kukugaburira, kujyana abana ku ishuri, kukuvuza urwaye, kuguteza imbere, akabigukorera. Harya ubwo bugira neza bw'uwo muntu uvuga ngo aragukunda, uwo muntu abaturutse mu kihe gihugu cyangwa abaturutse ku iyo planete?
Bwana Serge, ntaguciye mu jambo, umpermite. Ufate iyi dokima uzayisome, ko nta nubwo nziza ati igihe cyo kuyisoma ngewe. Uyifate uyisome. Ariko ureba de billion et de billion Ukraine imaze kugira, nta na dokima n'imwe yari yasohoka. Nta n'ikintu na kimwe cyakorwa. Haje za rapport mapinge, haze ibibingi byose byarakozwe, abantu barandika, nta kintu cyakozwe. Ariko urebe Ukraine, urabo president avugira kuri iPhone, ntabwo ajya mu biro. Zelensky abari mu barabara, president umuzima abari mu barabara, ari kuvuga buri munsi, abayavuze ari kuri iPhone. Ibintu byose abinyuza kuri iPhone, ntabwo abinyuza muri izi za article baba bari kutwohereza ngo supporting dialogue. Ibyo ntabwo abinyuramo. Ejo après le lendemain akabona 100 millions. Ese ntabwo mwicara ngo mwibaze qu'est-ce qui se passe?
Tuzabona kuko natanga urugero rw'i groupe nyine, ni groupe ni crisis groupe, international groupe ifite icyicaro mu Bubiligi, mubiri nyine yasohoye icyegeranyo cy'aya mapaje kugira ngo Congo ibone amahoro uko byanagenda, n'uko bakora reintegration y'imitwe yose yitwaje intwaro. Ariko nanone ku rundi ruhande ni nabo banayihimba basponsoriza bakaga n'abandi bose. Ntirongera ngo twinjire kuri iyi ngingo.
Iyi ni Fenerga bwana Serge, iyi ni Fenerga, iriya crisis group ndayizi. Iyi ni Fenerga, ni ibintu byo kurangaza abantu. Konfu yo muri Congo ikeneye yuko tout simplement bareka guha intwaro Paul Kagame zo kwataka Congo. Ni phrase imwe. Aba bose bari kwandika izi za raporo. Donc nibo twita les sorciers gentils, hein, ukabona umuntu ari gentimeste sorcier ntabwo iyi raporo ntabwo iri kwerekana ukuntu Kagame ahava n'indwaro ze aho azigura nuko azigura n'amafaranga azigura aho aturuka donc ntabwo bari kuresolve ikibazo pas du tout icyo bagomba kwandika ni deux phrases cyangwa se une phrase stop providing weapons to Paul Kagame that's it nawe ibindi ibindi byose tuzaba bari batuzanira ibintu bari kutubeshya bari kutuzana amaraporo ibindi byose reba nka Mukwege par exemple aho bamugejeje urebe donc bwana Serge nous devons faire attention tugomba kuba éveillé tukajya tumenya gusoma ibintu kandi tukamenya ibihe aho bigeze ni ibikorwa biri gukorwa kwa rapa
kumeveye muko bivuga ariko se ibihugu bya Afrika byaba bireveye ku buryo amaraporo batayataho umwanya ahubwo bagafata mekanizime yo kwidefana no kurwana ku busugire bw'igihugu cyabo reka twinjire muri kwa kumugaragaro turacyari muri Loni rero uyu munsi kongo iti ibi mutwereka kuri Ukraine ni ukudusinziriza wa mugani kambanda ati ni ukukubaga nta kinya ati ni double standard kubera ko ntabwo twe twemera ibyo mudukorera ntabwo tureshya ambasaderi w'u Rwanda na fe wungirije nyine Claver Gatete ndakeka yitwa Kaninamura nawe ati ndashaka droit de réponse ibintu ambasaderi wa Congo yavuze bitewe bigomba kuba challenge anyway nta nubwo yari kanavuze wenda sinzi niba bafite abantu bandikirana muri za message bakaza amakuru ordinateri kuko yatse ijambo agira ngo amusubize undi atanavuga n'ikiganiro cy'amasaha maremare ngikurikira kuko nagira ngo numve uko bino biza kurangira u Rwanda nirwo rwatse ijambo ro droit de réponse même mbere yuko ambasaderi wa Congo yakijambo kereka niba ari ubutumwa yohereje basomera muri ordinateri akabubonamo bugaprovoka yuko bugasaba yuko yasaba ijambo reka dutege amatwi rero uko u Rwanda rwabyitwayemo na Congo ku kibazo cyavuga kuri Ukraine n'Uburusiya noneho bo bakavuga bati Congo iti ntabwo twabyihanganira natwe turi abantu nk'abandi cyo byacu kigomba kuganirwaho ku rwego nkurunguru kigafatwa n'umwanzuro
Mr. President, we apologize for taking the floor. It wasn't our intention. However, we are compelled to take the floor, Mr. President, to reply to the comments made by the representatives of DRC. Distinguished colleagues, delegates, we are not surprised that DRC's representatives has chosen to misuse this platform. DRC's continued misuse of various platforms to engage in baseless and malicious propaganda against neighboring countries, including my own Rwanda, is not new. This has been the tactic used to run away from internal responsibilities to address root causes of conflict in DRC. Rwanda stresses that the blame game will not address the problems in DRC. DRC has the key and the padlock to solve and to unlock the problems that exist in the country. Externalizing domestic problems of DRC will not solve the problems. It will only serve a short-term goals. Rwanda is fully committed to working with DRC and the other neighboring countries through existing frameworks to address the root causes of the problems in DRC, including the dignified return of Congolese refugees who have stayed in neighboring countries for too long, including in Rwanda. Political leaders have forced to accuse the neighboring countries with unfounded accusations. The grievances and internal concerns of DRC must be addressed internally. Mr. President, we recall that in March 2022, the human rights body, the UN Human Rights Body, issued a report on hate speech in DRC, inciting violence, including among which leaders were implicated. In May and December of 2020, the same body released a report showing that hateful messages were being entrenched within the communities and was pitting the tribes of DRC one after another. In 2022 this year, the international community was alarmed by escalation of hate speech and incitement to discrimination hostile violence in nationwide and specifically against the Kinyarwanda speakers in DRC. In a statement issued by both UN Human Rights Chief and the Special Advisor on Genocide Prevention, both were disturbed by the increase in violence and hate speech, noting that, I quote, hate speech fuels the conflict by exacerbating mistrust between the communities. These are very serious concerns that must be addressed by DRC. The blame game will not solve the problem. Distinguished delegates, what DRC is not telling this house is that DRC is home to over 130 armed groups, combining both foreign and local armed groups, including FDLR, which is a genocide force which left Rwanda after committing genocide in 1994. Until today, it has become a thorn in DRC and a thorn to the Security Council because they can't address that problem. The existing frameworks, the Nairobi framework, the Rwandan framework, as well as other existing agreements, need to be implemented by DRC. Rwanda, like any other regional country, will reject that DRC propaganda narrative that the countries of the region want to invade or have invaded. These are absurd statements without basis and intended to divert the attention from complex internal issues. Delegates, finally, Rwanda believes that the regional approach recommended by the second head of state conclave in Nairobi and the Rwanda Roadmap in Angola are essential and must be implemented in good faith. The existing frameworks by DRC and several other armed groups also need to be implemented. In this regard, the government of DRC should acknowledge their own obligation than coming to these frameworks or these fall and then say that neighboring countries intend to invade them. I thank you, Mr. Chair.
François, uranyumva?
Ndakumva.
Urakoze cyane. Navuze reka twe dupozinze gatanga aha tubage turebe ku magambo avuzwe na Premier Conseiller Kayinamura Robert. Urabona ariko waruzi ko bino bintu naje gusubiza amaso nyuma nsanga diskuru bavuga n'imwe iba yanditse icyo bakora ni ukuyisoma. Wabire Marte Bwana François, diskuru n'imwe, message n'imwe, icyo Claver Gatete akora ni ukuyisoma, icyo nduhungira akoraga ni ukuyisoma, bashobora guhindura amatariki ariko ni ikintu kirebana na genocide ideology, interahamwe, hate speech cyangwa hate message, bihora ari bimwe muri iyi myaka maze kuri aditahuka. Sindabona ikintu Leta y'u Rwanda ivuga, havuga ikintu gishya ntabwo ndacyumva. Mu matwi yanjye murarikumva ni ukumva ya ndirimbo ya kaseti isazira mu matwi yawe uroyumva, ni nabyo uyu Premier Conseiller Kayinamura avuze kuri iyi platforme bavuga ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine, aza ngo gusubiza ambasaderi wa Congo, ariko message avuze ntahitaniye n'iyavuzwe mu mezi atandatu ashize. Message uhora rimwe, uratekereza iki? Iyi strategi urabona ikora kuri ku Rwanda cyane kuko message bakoresha ni imwe buri gihe.
Urabona Serge, kera bagifite za robbing zihagije ubwo bamushyigikiraga nyine kugira ngo barusheho gukora gukoza intoki ibiganza ku mabuye y'agaciro ya Congo, barya barobisi barabitambutsaga bigakunda, ariko ngo urabona ko bitagikunda. Mu by'ukuri baragabo ba Kigali amagambo bagira ni atatu kandi aranditse hariya kuri pipitre cyangwa ku ntebe y'uhagarariye u Rwanda muri UN, ni ibintu bitatu. Si twebwe, baratubeshyera, batugirira ishyari. Habona ko hari abamuvuga ngo Congo igomba gukemura ibibazo internal problems, ariko se ninde ubiteza? Ubiteza n'ushobora kujya kwibayo amabuye y'agaciro. Mu by'ukuri niba wibuka neza ubwo za mpunzi z'ikiziba zari zishatse kwitahira bazigenije gute, barazirashe bicamo 19, abandi barafunze, abandi baburiye irengero. Ziriya mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda zifatweho bugwate, ni ingwate mu by'ukuri. Ni Pepiniyeri Kagame avanamo abajepe, avanamo special force. Bikwereka ko mu by'ukuri bariya bagabo ba Kigali bo bafite inkingi za mwamba bari bashingiyeho muri ya myaka yashize, ntabwo bigeze bazisimbura. Bikwereka ko batanamenye n'aho uko muri geopolitiki irimo kugenda bihinduka. Iyo nkubwira kubona ko ni nk'abana bato rwose bakiga kuvuga urabona ko ibyo bavuze mu myaka 20 muri UN 15 icumishize 5 ishize ni bimwe bahora bavuga ni bya bindi ni FDLR ariko rwara kabije yataka mugira generali ni FDLR ariko ni ndataha bakamugira general de brigade iyo mu byukuri ikibazo gihari n'utubiye twagaciro bagomba gushyiraho intoki nabo ba lobbyist babo ntacyo bafite cyo kuvuga imbere ya Congo mu byukuri iserije nibyo Kabila yabwiye ati mwazerekeje nibyo ariko iyo abantu abashyitsi baherekeje umuntu ntabwo bagira mu rugo bakicara bagashima ntibasubirayo ubona ko mu byukuri uyu mukino wa Kigali wigeze kubahira hari igihe abantu bari barangaye aya ma iPhone mubona twirwa tugendana yavaga hariya turabiza kota zose amabuye y'agaciro iki byose byagiye biva hariya ahantu ariho mu by'ukuri wabonaga Kagame ahantu bose bamushyira ishinga yarabaye seri madamu Kiramuntu yigeze kuba buriya Kagame yigeze kuba rwose ari seri wa buri muntu wese waba ukeneye ibuye ry'agaciro wenda mwe ntimwahabaye uza kugira nka ubwo nakoreraga I Kigali muri za 2013 na 4 na 5 aho ngaho rwose warebaga private jet zabaga ziparitse hari I Kanombe zitegereje mu y'agaciro ubundi zikaguruka baravuga ati hano hantu hari ibintu bisigaye biratambuka tutabona ariko mu by'ukuri urabona ko kuvaho uyu mugabo Felix yatangiye gusa naho afata ibintu mu ntoki agapozisiyona abantu biwe kandi abona bafite ubushobozi akaba byenature urabona ko Kigali nta gice cyo kuvuga bayibuze utiri message yanditse nka bya birego byabo byo muri RIB bahindura itariki n'amazina ya ba nyirabyo biri umuhutu ubwo bubaye mu jenosideri cyangwa warayonse mu mashereka ya nyoko waba uri umututsi buri igisambo nuko babikora ibirego ni bimwe ntibijya bihinduka bagize imana babona no kongeramo noneho ngo ingengabitekerezo ya jenoside basigaye banayitwerera n'abarokotse ibikwereka ko mu by'ukuri ni ibintu byanditse ibirego ni bimwe ntabwo ari ibirego mu by'ukuri ubona kuri ya mugabo hariya ntacyo yafite cyo kuvuga biteye n'isoni buriya kuba u Rwanda dutinyuka rukanavuga mu gihe tuzi kuvuga ngo Kongo izakemura ibibazo byayo dufite raporo yasohotse mu mezi tutashize ya sena baburira State of Department Secretary of State wa Amerika amubwira ko intambara za Kagame zimaze kwica 8 million kandi aribo bari bunagana bavuga bati RDF niri bunagana hari ko tubivuga mu maraporo ya CIA na FBI yerekana neza RDF bari hariya kandi natwe turabaza Serge koroneri bari hariya abamajwe bari hariya abakapiteni bari hariya muri ma position za bunagana za cyanze hose hariya hafi ya za Kibumba abo bose na za Rumangabo turabaza amazina yabo abadiployinze yo turabaza bakomerekeyo turabaza ibi bikoreka ko mu by'ukuri kandi koko byavuzwe byaravuzwe ko ikibazo cya Congo mu Rwanda ariko mu by'ukuri ntabwo ari u Rwanda Kagame ni umukomisiyoneri kandi amaze kugira kuri nivo ntashu afite ntacu wese afite zo kwanga akazi bamuhaye nibyo bajya kubwira buriya abantu bakunda ibintu byo gupfumura no gupfumuza iyo ugiye mu bari abantu by'uburozi no kugira gute ngo byanze bikunze ntubivamo kuko ibivuyemo biraguhitana nawe rero yahawe akazi ntashobora gusubira inyuma sinkeka ko atabona ko ibyo arimo atari byo ariko akazi bamuhaye uzi ko byigeze kumuringa Kagame akabyivugira ati baragukoresha ariko ubundi bakazagukaranga ati niwe ugira ngo njye kubikora niba mpembe bigashobora kuba hari udufaranga batari bamuhaye bikaba ko seje iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikoma kwemvuruvinga abana b'abanyarwanda n'izi ntambara ubungubu ndimo ndakurikirana uburyo ibintu birimo kubipanga n'ibiki byose ukavuga uti ero cyangwa ejo bundi FARDC niba itangiye ofensive bizagenda gute ariko kandi ibyo bayavuga ngo agatsinze kazaboneka ngo igitsinze kizaboneka n'amenyo ya ruguru urabona ko mu by'ukuri u Rwanda rufite ikibazo gikomeye cyane reka mbe mpagarike hano buriya tumara kumva n'icyo l'ambasaderi wa Congo yavuze turi buze kugaruka noneho dubisinkroniza tureba Febrest ya Kigali naho bahagaze Serge Murakoze
urakoze cyane rwose nifuje ko napozinga noneho tukabanza tukumva Robert Kayinamura nyine ibintu yigira hariya kandi nshimire n'abantu muri komantere nibyo imvugo bakoresha ni nka zimwe za Kagame nyine sinabyandika uti iriya bavuga ngo ni blame game ubundi ngo bagomba gukoresha home growing solution Robert Kayinamura abwira abakongomani ngo nibashake ibisubizo byo mu rugo bareke gutabariza ku karubanda ni ikibazo gikomeye cyane kuri WhatsApp arabanditse uyaragira ati cyaje kuti mwibagirwa ko Kagame bwa mbere ajya muri Congo yaraherekeje Kabila, so abanyekongo nibo binjije the evil in their house, niko yanditse bwa mbere ubwiye komandante nayo, ariko bagenzi bange baza kugira icyo bayivuga kuko message ziza mu kiganiro ndaziba baza gukora komanteri bagira icyo babivugaho. Ariko reka turangize kuri ambasaderi wa Congo nawe icyo yashubije Robert Kayinamura mbere yuko tugaruka none muri Conseil de Securite, tureba hari ikintu cya hypocrisy cy'Ubufaransa ngiye ndimo kubona muri idire ya Congo. Abafaransa ntabwo mbizera, turaza kubireba mu kanya ariko turangije ku kibazo cya Congo.
To the president for giving me the chance to reply to the delegate from Rwanda. What he's saying is simply total nonsense. Because we know, everybody knows that Rwanda had occupied the Congo in 1996-98 to 2003 and committed a lot of atrocities, plundered our economy, and Rwanda today is a major exporter of gold and coltan, which come from the Congo, and many other resources. They even take chimpanzees and gorillas from a Congolese forest, taken them to Rwanda. All of this is well known. The United Nations Human Rights Council published a very important report some 10 years ago called I can't remember the name of the report, but I'll remember in a minute. Which points out to many, many crimes committed to the Congo by some of our neighbors, particularly Rwanda. And so there's no denying the fact that they have been in the Congo since the 1996, when President Laurent Kabila brought them in the country and even named the Rwandan military officer as the chief of staff of the Congolese armed forces. This again was imposed on him by Rwanda, which had helped him to take power by sending Mr. Mobutu out and taking over the country. But then after 1 year, Kabila saw that he was really a stooge of Rwanda and Uganda, then asked them to leave the country. What did they do? 1 week later, they came back in invading the country. And this is well known, well documented. I don't think I have to say too much about it. So what I'm saying was that what we deplore is the fact that the international community is placing a lot of emphasis on crisis taking place in Europe, but basically ignoring the crisis taking in Africa. Because while they're sending billions and billions of dollars in arms to Ukraine to defend itself, which I think is okay, they do not do the same for us. They even give us restrictions as to what we can buy in terms of armaments. So it is a politics of double standards, which I was asking about. It's a politics that should be ended, and that the international community ought to condemn and take action against any invasion of a country, any occupation of a country by another country. Thank you very much.
Thank you. Thank you very much, Mr. President, and I will make sure I respect the rules. Mr. President, in my current view, it is very hard to argue with your senior, your elder, and I will really respond respectfully. I think the point here is that I was trying to make is that DRC from the colonial time, they have had the discount passed. Rwanda is just 28 years old. These allegations of every time there's no flowing water is Rwanda, there's no electricity is Rwanda, there's no road, it's Rwanda, there's no this, it's Rwanda, or it's colonial masters, something like that. I think we need to move beyond that. We need to move beyond that kind of mentality and look for homegrown solutions, address the problems in your countries. You cannot outsource a solution. You cannot. You cannot outsource a solution here. You have to deal with the issues you face locally and find solutions, sustainable ones. I can say this respectfully, colleagues, that we have had these excuses. Every time the elections, Rwanda was going to come in the name in the DRC. I know probably after 2023, after elections, you may not hear Rwanda again. And we look forward to the conclusion of the elections. And that's why actually that the report that was referring to could not come to mind. because these have been really allegations, and some of, you know, the attempted reports were dismissed and thrown out of the Human Rights Council. If he mentions that report and gives us a UN symbol of that report, I can bet. I can give him bet money on that one. There's no report such as he was trying to mention. With all due respect, I think what I was mentioning is that us as a region, as our neighbors, Rwanda is not going to move, DRC is not going to move. We need to find solutions to address the real causes of the problems in DRC.
Mazita huka ngai ngukorero Robert Kainamura, premier conseiller ukuntu yishongora nyine kubate mureba kuri video byabagora kureba bari languagiye ariko nanone barake namwe murakabya ngo twibye chimpanze twibye goriye muri Congo tuziko twiba mabuye gaciro ariko se na goriye koko nazo ntazo tugira chimpanze nazo tugira mu Rwanda koko Congo nayo yarayigerewe digakabye iti mwara twibye mweba n'inyamaswa zacu. Anyway, reka ngwe ijambo numve niba ari commentaire ukora ku bya Robert Kainamura utanga amasomo yuko bari mukwiye guha mukemura ibibazo byanyu. Ibibazo by'umuriro ni Rwanda, ibibazo by'imihanda ni Rwanda, ni mwa applying home growing solution nkuko abivuga nyine mukemura ibibazo byanyu mureke ku Breminga Rwanda Community Barack.
Murakoze bwana Serge, ndagusurprise na wenda ariko byinshi Robert avuze j'approuve. Ndabyemeye rwose ko ngufite ibibazo bikomeye muri ubwo buryo. Nibyo tuvuga, ndashaka kuntu nabitraduza mu Kinyarwanda from Lingala. Iyo inzu yawe irimo umwanda, ikintu cyose kibi kiba hanze gishobora kwinjiramo. Icyo ari cyo cyose gishobora kwinjira muri espace yariyo yose ishobora kwinjiramo, notamale fourmi nyenzi tu ishobora kwinjiramo. Nicyo kibazo cya Congo. Congo ntabwo ishobora gukora
umwanda watira ibindi byose bigenda n'umwanda kuba byagera aho ngaho
Congo ifite ikibazo yo guhora yiplenya yuko abandi bari kwiba ubukungu bwayo, ikomeza kwiplenya. Kubera iki se Congo nayo ubwayo idashobora gufata ibyo bintu bari kuyiba ngo ishobore kwidevelopa? Effectivement hari ikibazo. La, je suis d'accord avec Robert. Ntabwo Congo yaba imeze uko imeze ngo u Rwanda rushobore kwataka Congo. Ntibishoboka. N'ubukungu bafite na bira byose bafite, nta gihugu na kimwe hariya muri Afrika, hariya muri Central Africa cyashoboye kuza kwiyenza kuri Congo. Urugero naguha ni nka Angola. Angola ni igihugu gifite une armée disciplinée, harimo quand même un peu de discipline. Aho navuga ko hari ntashobora kuba d'accord na Roberts. Nuko malheur ya Congo yaturutse, nabivuze mukanye, yaturutse muri education Congo yagize. Congo yabaye dirigé par un tout petit pays idafite n'ikintu n'ububirige, ikaba yara standard nyinshi cyane za Congo zagendeye ku bubirige, kandi ububirige bukaba ari igihugu navuga kiri artificiel kubera ko nabo ubano bwabo mu gihugu urebye abaframa bawalona abagermanophone kuntu babana, ntabwo ushobora gutransmeta nuza une culture ya un développement durable mu gihugu kinini nka Congo. Donc Congo yagize malheur non seulement yo kuba dirigé par un petit pays, ikagira nanone ikibazo cyo kuba dirigé par les francophones. Uyu urebye ibihugu by'aba francophones muri Afrika bifite ibibazo. Donc c'est une culture qui a été transmise muri Congo, kikaba cyaranapejeje cyane kuri nuza aspect ya development ya Congo. Inono iyo urebye u Rwanda,
Urwanda rukaba rwarabaye influencé beaucoup par la culture nous a anglo-saxonne. Iyo culture ikaba yarafashije urwanda kuredressa mentalité n'uburyo bwo kugira ngo barebe ukuntu bashobora kudevelopa igihugu cyabo. Donc Congo ntabwo yigeze igira iyo opportunité surtout ko ari n'igihugu kinini et très mal organisé. Donc je suis tout à fait d'accord avec le conseil. Nous
parlons. Ariko, comrade, aonga unyemere gato, ubupoze gato kubera ko uravuga colonisation kuba wa igihugu cyarabaye colonisé n'ababirigi, urwanda rwabaye koloni n'abadage, ndetse n'ababirigi, nteka ko muri colonisation du partage histoire, ariko nyuma y'icyenda na kane wenda
kubera niyo changement yabaye mu Rwanda ndakubwira yuko iyo Rwanda rukomeza sous tutelle y'abafaransa n'ababirigi ntago ruba rumeze uko rumeze uyu munsi ça c'est sûr et certain ariko muri 94 shift Rwanda rwagize rugashobora kuba beaucoup plus nous a en relation avec les pays anglophones byatumye u Rwanda rugira une autre mentalité surtout mentalité à business et à développement atari mentalité gusa hari ibintu bibiri hari ibintu bibiri muri
c'est normal non c'est wareba système légé en place mu butegetsi yari guhera he kuko 90% by'abayobozi mu Rwanda n'abantu bari bavuye muri système anglophone bari gukora bate muri système francophone kandi batayizi batayimetriza batanayibayemo aho naho ni gap tugomba kwemera.
Oui, effectivement. Nous avons des pays nous a, anglophones. Ça, c'est tout à fait normal. Sur le plan économique, nous avons une chance de nous avoir une chance. Nous avons une influence nous a anglo-saxons. Donc, nous avons le même esprit, le business, le développement, la mentalité, d'une autre façon. Donc navuga ko hari muri éducation twagize muri Afrika à partir ya le pays qui nous ont colonisé hari deux types de personnalités hari deux types de nous a des caractères ils ont nous a créé donc hari performance na personnalité donc à France tous les pays francophones bakunze kujya ku bintu bya personnalité kwirekana kubavuga ikirimi kubavuga niyo utavuga neza igifaransa baraguseka ariko umu anglo-saxon yo kuvuga icyongereza nabi ntagwa guseka donc bakajya mu bintu bya le luxe donc iyo ugiye nko mu Faransa usanga ari za Louis Vuitton hari donc ujya muri ubwo buryo kwa nono iyo ugiye chez les anglo-saxons hari côté ya performance donc hari côté ya performance bafite nous a ils a paysage de colonisé zitigeze zitransmeta muri ntuza muri enseignement twagize natangiye mvuga yuko enseignement twebwe twagize nabwo ari enseignement yari basé kugira ngo tudevelope ibihugu byacu enseignement twagize yari enseignement iri orienté pour servir les pays zo muri Europe kugira ngo dushobore langage batubwira dushobore kuyumva mais tout développa leur pays ndago rugero iyo habaye intambara niho duhungira kandi ari bo bari kubidutera donc hari contradiction iyo habaye ikintu niho duhungira kandi ari bo badukolonije donc nabwo twagira ahantu twebwe ubwacu du créer un environnement irimo umutekano irimo harimo ubushobozi harimo ubwenge harimo development kugira ngo natwe dushobore kugwa muri icyo gihugu ntabwo uzabona Trump ngo yagize ikibazo ngo na justice ngo arahunze ajye gusaba ubuhungiro mu Bwongereza cyangwa ngo ajye pourquoi twebwe bitubaho c'est parce que on n'est pas encore sorti ya sous-développement mental iturimo kana dépendance ya nuza ya l'Occident kuko byose byabaye basé sur ça donc Congo ifite icyo kibazo ifite ikibazo yuko igomba kwiyoroganiza igomba kumva ko ari igihugu gishobora kwidevelopa bakavanamo ibyo bintu bya corruption bakavanamo ibyo bintu bya incompetence kuko ibyo Robert yavugaga harimo beaucoup d'incompetence ukabona igihugu nta mihanda gifite kandi gifite tout ce qu'il faut kugira ngo imihanda ihari nta bitaro bizima bihari nta gice ariko background y'ibyo bintu byose ni ukubera yuko ntabwo Congo yigize igira une éducation ipermettait yo kugira ngo yikonsentre kuri développement y'igihugu cyacu. Tout ce qui s'est passé dans le pays en tant que industrie byose uyurebye nko muri Katanga zira za za compagnie di eau minière Katanga di Katanga yuzi wonye ukareba nibindi ntago byari biriho kugira ngo bi providing izo produits bari gukora aho ngazi providing mu gihugu c'était des matières qui devaient sortir du pays absolument pour aller être transformé ailleurs. Donc no mu mutwe wacu ntabwo twabaga turi mu gihugu no twumvaga yuko transformation yacu igomba kubera mu mahanga. Donc niho transformation y'ibintu ibera ni nayo mpamvu tuva mu bihugu byacu tujya handi kugira ngo twitransforme kuko ntabwo dushobora gutransforma matière brute yacu ubwacu dans notre propre pays. Donc Robert ndamwumva mais je complète ça par iyo éducation kwagize yo kutumva yuko dushobora gutransforma ibintu byinshi. None uje mu Rwanda ubona yuko même malgré que nta bintu bafite usanga yuko hari iyo meme nuza yo kuvuga ngo made in Rwanda nubwo tuiseka mais mentalement mu mutwe c'est quand même très fort ni kintu kitwaginga nuza development. Donc iyo utangiye kuzana ukuvuga ngo made in Rwanda nukuvuga ko utangiye guha agaciro igihugu cyawe n'abaturage bakirimo kandi bakumva yuko ntabwo necessairement bakeneye kujya hanze kugira ngo bakore ibintu byiza mentalite yabo nanuza na development yabo byose biri mu gihugu bitangiye gupfira hehe rero mu Rwanda niyo nkubwira ko bizapfira kubera ko le modèle iri basé kuri yo ntuza kuri yo kuri yo evolution navuga kuri yo philosophie le modèle iri basé ntabwo ari sustainable kubera ko u Rwanda ntabwo rwakreye niho rero ndi kuza kuri Robert ntabwo rwakreye environnement izatuma yuko aho ibikoresho byabo cyangwa les matières premières zituruka kugira ngo ba isupporte ekonomi yabo ntago bakree in bond relationship kugira ngo bizakomeze bimere neza. Or turi kubona ko u Rwanda development yayo idepanda na Congo iri kurwana na Congo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que igihe batumvikanye Congo igafunga robinet iyo development et même iyo esprit ya innovation yo esprit entrepreneuria yo esprit ku developi igihugu cyabo izaba diminue cyane kubera kubura izo matière première zituruka ahandi du ntabwo iyo mbi kubona biriya bintu biri kubera muri Nations Unies uruko n'u Rwanda na Congo ruri kugira ruri kurwana ntabwo biri kwaranja ni le Congo ni le Rwanda ahubwo biri kwaranja abandi nakubwiye muri education bakoze ko ibintu byose bikororwa muri Afrika bigomba kuba transformé toujours en Europe. Donc l'avantage yabiriya ira discours ya Robert nuri ya munoza mu Kongole ntabwo bishobora kubaka ni le Rwanda ni le Congo ahubwo barimo barabaseka bavuga ati goro babantu baracyari bicucu aho kugira bumvikane bashire hamwe kugira ba develop igihugu cyabo. Murakoze bwana Serge.
Urakoze kandi ndemera kuko bivuga ariko bimeze Congo kubitakiti ibi bintu birimo kubera muri General Assembly cyangwa muri Conseil de Sécurité harimo double standard kandi twabishimanye twabyemeye kuba Congo ifite désordre ibyo ne inevitable kandi nawe urabishimangira nkuko ubyivugira ariko nanone kuba Congo ivuga iti mufite uruhare mu kibazo cyacu nabwo ntabwo twagikwepa. François Mutuyemungu wowe urabyumva ute kuba Congo mani barabatunga urutoki Rwanda ni intenge nke ni imbaraga nkeya ni faiblesse ni mentalité ya colonisation tutarabasha gusohokamo nkuko Comrade Baraka bivuga ese abantu bakoronijwe n'abongereza bari bien placé bafite ubwenge buta ubwo bakoronijwe n'abafaransa cyangwa ba francophonie yarageza kuko hari ababirigi hari abafaransa bose tubona ko ibihugu barimo bifite ibibazo magingo ya ese abari muri koloni y'abongereza icyongereza bari bien placé muri développement muri terme y'ubwenge baraturusha gerageza nawe utubwira ngo ariko kuri Congo c'est kuko niho ngira ngo tuze tugenda tugana ku musozo ariko tukiri kuri Congo uri kuri mute
uri urakoze Serge nkurikije ku byuri uhagarariye u Rwanda muri yo narimo avuga urete kwirengagiza mu by'ukuri 70% y'ibibazo bya Congo tuzi ko biterwa n'u Rwanda cyane cyane ko ngiye nkunze kwemeza kandi nzanabisubiramo inshuro nyinshi dushobora kugirana ubucuruzi na Congo kandi u Rwanda rukabyungukiramo tutarinze guteza intambara ariko ukabona yuko Kagame wahisemo ikarita zo gukoresha intambara kugira ngo ashobore kugira ibyo avana hariya ariko nyine nkabona ngo iyo aza guhitamo umubano mwiza imibanire myiza n'abaturanyi cya gihugu cya Congo twashoboraga rwose kuba twajyana nacyo business irambuye kuko ni ibintu byanabonekaga cyane kubera ko haziriya inganda z'amabuye batangiye kubaka mu by'ukuri ntabwo wako inganda z'amabuye utekereza ko amabuye azazamo ugomba kuzabanza gukiriya ziriya za M23 kugira ngo bajye guproteja za mine zabo ahubwo igihe utangiye kubaka uruganda rutunganya zabo cyangwa rutunganya korota wakagombye gutangira kugira relation diplomatique n'igihugu umuturanyi nka cyane cyane ziriya bya Congo ibyo byashoboka cyane umuntu avuga nti Kagame yamisinze karite yagombaga gukinisha kugira ngo ashobore gukomezamo ambition economique yari yafashe ibanga ntabwo nta kindi byasabaga tu simplement kubaka umubano mwiza n'igihugu cya Congo ibindi byose nta kindi bakeneye ni amafaranga uko umubiligi cyangwa umunyamerika aza kugura korota na Kagame nawe nk'uko ashobora kujya kuyigura byari n'amahire kubera ko ari na hafi cyane nta makontineri aba agiye kwambuka inyanja n'izindi ariko ukabona ko ariya business zubakiwe muri za ntambara muri kwa kundi
ukiraho uvuze ikintu gikomeye cyane kuko amakontra u Rwanda rwasinye kuri era ya Tshisekedi arutayo Kabila yasinyanye n'u Rwanda mu myaka irenga 16 de plus ku butegetsi nawe uze numva ikiganiro kimwe kuri Top Congo nyine bavuga bati ni icye kintu kindi u Rwanda rwadusaba kuganira nabo ngo tukemere n'ibyo twabakoreye Tshisekedi kuva muri 2018 agera ku butegetsi ejo bundi 2019 amakontra asinyanye n'u Rwanda arutayo Kabila asinyanye nabo mu myaka irenga 15-16 mwakomeza aho ngaho
ibyo nshaka kukubwira mu by'ukuri nka kwa kundi bajya bavuga ngo umwana uhaze arenza akaguru nyina urabona Felix nta kintu atakoze kugira ngo arebe ko yakreatinga ubushuti na Kagame ariko nk'uko bisanzwe Kagame n'agatsiko n'abajanjajanja mumusinyanye ibintu ariko we barimo bategura ibindi mu kuba hari amakontra Kagame we yibwiye ko Felix ariyo febrese yiwe yirengagiza ibyo byose bari bamuhaye ibirombe bya zahabu ibiki byose bari za Rwanda yazigenda ahantu nta kintu batari bakoze kugirango rero basinyanye noneho n'amasezerano yo gucukura umubuye agaciro direct mu bakoresheje ya Christophe Nche nta kintu batari bakoze batari bamuhaye ariko Kagame arenga asanga bidahagije ariko yavuga ngo ni ikibazo ubona sinzi Kongo mayi niki batahaye niki Felix batahaye Kagame nta kintu atari yamuhaye ariko ukabona ko ibi byose byaje kurangira Kagame we ashatse gukina ya mikino yiwe sinzi wenda abasponso biwe kubera ko Felix yatangiye yamuhaye ibyo kurya avuga ati peut-être nahaga azaturekera amahoro natwe no dukore business dutangire gucuruza n'ibihugu dushaka mu mahoro n'iki nicyo Felix yashakaga yavuga ati tanke umugabo amaze kuba arasavye amaze guhaga bari bamushyize ku birombe gusacukura muri za jekamine hariya amakontra bari basinye aryoshye ameze neza cyane ariko umugabo aravuga ati ntabwo bihagije kunyicaza hariya ugomba no kunjyana mu buriri wawe mu by'ukuri Kagame bamwicaje muri salo aranga tugomba kunjyana mu buriri wawe ni ikibazo gikomeye rero Felix ntabwo ashobora kubyihanganira ahubwo nibyo mvuga ngo turibaza avantage u Rwanda rwari rwabonye muri iriya approach bari bakoze yari yo vraiment ako kubona bashaka barenga bakabateza iriya M23 ariyo RDF sinzo basomeye ikarita ariko biringagije ko Kagame cyo yarafite bwana ariko kakanya nakubwira ko Serge Pepe afite bwana na Pepe byose arabifite. Sinzi kandi Kagame azakinisha adafite soit tugomba kugira bwana cyangwa Pepe. Kabila afite byombi kuko afite umutungo. Ariyo mpamvu n'Abanyamerika kakanya byabagoye guhitamo. Ariyo bashinja Kagame bati RDF bunagana. Umurusiya nawe akamanuka ikinshi asati niba Abanyamerika bagufatiye ambarigo ku mbunda muzadusaba icyo mushaka tuzabibagereza ku karere k'imirwano. Ariko twatangiye kuyibona. Ibi bintu byose binahindutseho Abarusiya Lavrov avuye ikinshasa asizababwiye ati ibyo babakanga muri UN ngo nimuzagurugura imbunda izi n'izi n'izi mutubwire muduhe liste ibyo mukeneye tubigeze ku karere k'imirwano ninde uzaduhagarika. Nawe ibona ko ibintu byahinduye ibintu bikomeye cyane ukabona ko Kalisa Kagame yari afite kwari gukururira Felix mu mishyikirano ariko ukabona ko noneho Felix we yavuze ati ntacyo ntaguhaye naguhaye inzoga iryoshye naguhaye byose nakwicaje muri salo ariko urashaka kuza no kwicara mu kirambi urashaka kuza mu cyumbi wanjye uransaba n'umugore wanjye. Urabona ko ibintu ntabwo byashobora gushoboka Serge yabyo mvuga ngo kugabira umwana w'umushonji burya biragoye cyane ntabwo azigira haga ntacyo Kongo itari yakoze ntacyo Felix atakoze ariko muri ya miss calculation za Kagame ashobora kuba ariyo kayita yari afite akeka ko biranyuramo ariko ukabona ko byaturuniye mu yindi sense inverse bimugarukaho ariko bivuga ngo ni naho ruzingiye buriya sinzi no turi buze kuza kubyinjiramo aka kanya nk'uko navuze ngo Seth na Bwana bifitwe na Felix ushobora kwegera baraba mpatiriwe kababwira ati ariko mushaka iki ko tufunjije miliyoni umunani mwaje mugasinya amakontra iwacu tukabaha kariko ko mwaribonye ko ejo bundi basinya amakontra yo gucukura peteroli na gaze de biliyo mwarabibonye kuki batacukuraga iriya gaze mbese kuki ya peteroli bataye esipurataga ariko wabonye ko Felix yarabanje gusinya amasezerano. Ibi byose bimwe bakwereka ko muri jeho politike ekonomikali nicyo kintu kigiye kuzahindura ibintu Kagame akaba kirimo kurwana kugira ngo yerekane ko ariwe master mu karere ariko ukaba tubona ko atamenye ko barangije gushiftinga byarangije kwishiftinga ntarimo kubibona aracyarwana no kwerekana ko akontorora hariya atari we batazakoza amaboko ku mutungo wa Congo fekiti urabona ko ntabwo ufashiramo mu by'ukuri ni bamwe bajya kubwira ngo iyo ufite imari ufite ukuri muri wowe byanze bikunze naho bitinda kumvikana ariko igihe kiragera Serge aka kanya urabona ko Uburusiya bwaje buje kuvanga amakarita bikaba byaratumye noneho Seth na Bwana bijya mu ntoki za Felix aka kanya nkeka ko Kagame ashatse sinzi strategy azakoresha kuko yarangije gufata bunagana amezi narashize Goma arayishakaga ariko ntarayibona nayinjiramo nabyo ndabona ari ukwizuri ku mugozi mu ijosi ni ukwiyahura nk'uko Felix yayimubwiye ntabwo yakinaga reka Kagame ikibazo kiwe ni uko atajya asoma ibihe bwa bukino bwa kera yakoresheje kwa Habyarimana bigakunda cyangwa kwa Bamamutu bigakunda yibwiraga ko no muri 2022 bizashoboka yirengagiza ko tekinoloji yaje abagambanyi arafite muri FARDC bagenda babavumbura kandi koko ikigaragara cyo nimba Kagame imbaraga yashyize n'amamiliyoni amaze gushyira muri ino ntambara ya Bunagana cyanzu hari ya Rumanga abona Kibumba amafaranga amaze kuhagendera ntabwo ariwo musoro bakagombye kuba bafite ukurikije n'izindi ntambara bajyaga baharwana aribyo bigaruka kakwereka ko Felix hari intambara yangaje kandi imaze kugira kajuriti Kagame arimo aracumbagira akeneye acyashaka imbago ngo arebe ko yagumye gusindagira abanyaburayi nabo wenda bari abasponsoro biwe kubera bamwimbesijemo ibifaranga byinshi badashaka ko avaho baterekanwa uburyo bazishyurwa ariko bakaba haraje abandi baje muri gemu kuri side ya Kinshasa ariho bigaruka noneho bikamena inshishi mu isupu ya Kagame Kagame umuntu wundi wiriraga isupu ishyushye rwose irimo ikintu cy'inyama umufupa nta kibazo ariko ukabona ko asigaye ajya kubumba inganda ziwe mwumvise kwa ruganda rwa zahabu yari afatanyije na wa mudiyamante yo mu Bubiligi rwafunze rwa narwo rwa urimo de biliyon z'amanyarwanda urabona ko mu by'ukuri kandi Congo yafunguye uruganda rwa zahabu hariya i Bukavu ruzasimbura rwakoreraga i Kigali rwayoborwaga n'uramuhungu wa Kabarebe Sande utwari uhagarariye inganda mu Rwanda zikora ibijyanye n'amabuye y'agaciro, tukaba twatangiye no kubona andi masezerano y'ubufatanye hagati y'igihugu cya Zambia cyasinyanye na Congo gutangira gukora batteri elektrike. Ubwo n'uruganda twagombye kuzana i Kigali yo tudakuba dufite imikoranire myiza. Urimo urabona ko mu by'ukuri
abamwunganira ku ruganda rwa batteri hari n'urundi muri Congo, kuko nawoze mbyumva rurimo izi kampanyi zo muri Amerika, Bloomberg iyi kampanyi ikomeye cyane gukora batteri tika no muri Congo, ariko hari n'urundi hagati ya Congo na Zambia. Urumva Congo hari bimwe byakorerwaga hanze ariko byatangiye gukorerwa mu gihugu, cyangwa barimo kubaka za industry cyangwa izine ku butaka bwa Congo, nicyo nagira nkunganire.
Bizu nshaka kukubwira ngo uwa Kagame ni wa muntu winyweraga isupu ishyushye irimo rwose inyama, akaba asigaye ajya kuyivumba nk'abandi bose. We akaba arimo gushaka kurwana no kugira ngo arebe ko kuri scene internationale yaba mafia, niko tuzabyita, kuko ari amabuye y'agaciro yose yacaga i Kigali ni amabuye yagendaga ku buryo butazwi, ari naho havuyemo gufungira zahabu zacaga mu Rwanda. Burya batubeshe ngo barahombye, ngo urya mu diamante w'umubirigi ngo yateruye amafaranga biliyoni magana angahe, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Muri Security Council uriya mugabo w'umubirigi yafatiwe embargo, bemeza ko zahabu zose zitransit i Kigali cyangwa zabaye zatunganyijwe i Kigali zitagomba kuyigezwa ku isoko. Urumva ko iryo ni isoko rya mbere babonye, nicyo cyanatumye ruya ruganda rutarufunga. Ikindi turimo kubona ni uko Felix, ubwo Kagame yavuga ati nzaza, Kagame yarangije kubona ko Felix afite bwana na Seth. Kagame amera nka wa wundi wamenyereye kwiha, iyo bageze bakubwira tuzajya tuguha. Nkuko Felix yavuga ati niba unashaka amabuye nawe uzinjire nk'abandi, ujye ku isoko uritsindire nk'abandi, kandi ko yari yabahaye ibirombe mu by'ukuri. Ariko abona ko Felix ari bugiye gukontrola RFA, nubwo ari buvuga ngo kuri ino nzovu ariyo Congo, ninjye ugena ninde ukataho iyi nyama hanaha, urahita n'iyi nyama yo gukataho. Byumvikana ko Felix Congo bagomba kubanza kuyishyura. Kagame byo ntago abishaka, umuntu wabaye mu komisiyoneri w'igihe kirekire biramugora cyane kumva ko kumucutsa ni ikibazo. Felix yacukije Kagame ayo wabumvise avuga ngo nzaza muri Congo ntakomanze ngo ntawe nzasaba uruhushya. Felix aramubwira ati seti fuwasi kuza muri Congo uzaba wiyahuye, kandi kuko turimo turayibona babaye sake hariya. Felix aka kanya sinzi uburyo Kagame azakora iriya yo mu 23 yiwe RDF ukuntu azayigarura.
Niho ngira ngo dusoreze, tusigaje minota nka 15-20 tusoze. Ariko urabona umwanya wo gutanga komantere uko wasoza ku kino kiganiro cy'uyu munsi, wanabikomojeho kubera ko niho ngira ngo tugaruke muri Conseil de Sécurité. Imyitwarire y'Ubufaransa njyewe rwose nteye impungenge si kubabeshya, iyo numva amadiskuru abera hariya bavuga bati inama ya Macron na Kagame na Tshisekedi yasabye yuko M23 bari ikagenda, harya bisaba imiti ngayo kugira ngo ibyo Macron yavuganye na Kagame na Tshisekedi bishyire mu bikorwa. None ugasanga muri Conseil de Sécurité yobowe n'Abafaransa magingo aya barashimangira yuko inama ya Tshisekedi, Macron na Kagame yafashe umwanzuro yuko M23 yiretira sawa kini kondisiyo cyangwa kondisiyo bashyizeho, ariko avuga uti bizagira gutya. M23 imena iragira inka, wahoze ubona Wiringoma yiragira inka mu Rwanda bandika bamugaragaza biriya Kagame abafite inkoni nk'abashumba bari kumwe n'abasenateri. M23 nabo bari mu nka muri za Bunagana n'andi hose bararagiye, mu gihe abandi bavuga bati Abafaransa bafashe resolution cyangwa hari ibyemejwe bakajya ku mbuga nkoranyambaga abakongomani bikabarakaza. Ni gute byavugiye New York, ni gute byavugiye Rwanda, ibyavugiwe Nairobi bidashyirwa mu bikorwa? Diskuru za Kongo ni nziza, kandi hano rwose ndifata ntabwo ndi bujye mu hagati. Diskuru ziravuga ziti ni ukuvana M23 mu bindura yafashe, harya bizasaba izihe ngabo z'icyo gihugu kuzabavana, ko bavuga ko bagomba kuhava sa condition, kandi bagomba kuhava ku neza. Uribuke ejo bundi igihe Macron yahuraga na Tshisekedi na Kagame, Felix agahita atubwira abanyakenya bagiye kuza bazanace ku mupaka babonagana, ukuntu byaje mu itangazamakuru bamwe batise bagaca ku mpaka bunagana bate ko zirangabo ziri hariya eske bazaziberekera zitambuke wabuje kurwanya umuntu uraho ugaca no mu nzira ye akakubererekera ugatambuka mu Rwanda barandika bati turabeshyuza siko byagenze ingabo zake ntabwo zigomba guca hariya n'ibindi byose afite yari impungenge abantu bavuga bati ibintu by'Ubufaransa muri mediation hagati ya Félix na Kagame hashobora kuba harimo anje ya politiki bati mwitonde bitazaba ikinihira ikinihira ni hamwe inkotanyi zari zikambitse niba nibuka ndumva kinihira ijambo ndarizi cyane bati hashobora kuba dialogue hagati ya M23 n'u Rwanda M23 na Congo ntabwo mbita ariko ngenda avuga ku matera abantu b'abanyandikira ngaho kubera yuko ibitangazwa ko byemejwe bigomba gukorwa kuva i Rwanda muri Angola byaremejwe ko M23 igomba kuva hariya ntibyashyizwe mu bikorwa inayure muri Kenya byaremejwe M23 ntabwo irava hariya ejo bundi New York Emmanuel Macron arabyemeje na Tshisekedi na Kagame ntibyashyizwe mu bikorwa harya dutegereje brigade ko zaza kubarasa nabyo abantu barabikemanga kuri komanteri ariko nagira ngo wenda mbere kuko ari komanteri François ndaza kubwira wenda ndakeka wowe ushaka guhita ugira icyo ubivugaho reka twumve hano gato Ubufaransa hano muri Conseil de Sécurité uko bwitwara kuri kino kibazo cya Congo na M23.
Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentant de la France. Je remercie Mme Kaïta et les autres intervenants pour leur présentation. Il est impératif de restaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les populations civiles et les forces de sécurité continuent d'être la cible des groupes armés. Une réponse coordonnée des États de la région est urgente. La France salue les efforts de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de l'Angola. Les processus de Nairobi et de Luanda doivent permettre de démobiliser les groupes armés et restaurer la confiance dans la région. L'appui des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sera indispensable. À l'initiative du président Macron, les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont entretenus à New York. Ils sont convenus d'agir ensemble pour obtenir au plus vite le retrait du M23 des localités occupées. Des engagements ont été pris pour mettre un terme à l'action de tous les groupes armés dans la région. La MONUSCO doit retrouver sa liberté d'action pour protéger les civils. La France déplore la mort de citoyens congolais et de casques bleus lors des récentes manifestations contre la mission. Il appartient au premier chef aux autorités congolaises d'assurer la sécurité des Nations Unies et de lutter contre la désinformation. L'accord sur le statut des forces doit être respecté et la liberté de mouvement de la mission restaurée. Toute la lumière doit être faite sur l'incident grave survenu.
Monsieur le Président, je vais le répéter encore. Le Congo, qui est toujours assigné au Conseil de sécurité, et ce, de manière presque discontinue, depuis de longues années, a maintenant plus que jamais besoin de paix pour amorcer son développement. Pendant que nous sommes dans cette salle, la cité de Bunagana, partie chère de l'est de mon territoire, est toujours occupée par le Rwanda sous couvert du M23. Les familles sont décimées. Les femmes et enfants congolais de Bunagana sont dans la douleur et sous l'oppression. Cette énième agression est inacceptable. Cet auguste conseil, qui est très bien informé par son propre groupe d'experts, ne doit pas continuer à fermer les yeux. Nous demandons solennellement au Conseil de sécurité de rejoindre clairement et sans ambiguïté la RDC et son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander haut et fort aux forces d'agression et d'occupation de quitter immédiatement cette portion de mon pays. Je cite Bunagana, et c'est sans condition ni subterfuge. Monsieur le Président, ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Nos remerciements sont aussi adressés aux troupes de la MONUSCO en général et au
na ditahuka na bamagarikira ngo nda audio ndaza kwishyira ku mugereka kuko ibiri mu radio ambassadeur avuga nta gicya twumvamo nibyo twumvise nibyo tuzi afete n'ukwisubiramo imbere y'ubufaransa imbere y'abafaransa bayoboye conseil de magingo ya banavuga bati inama cyangwa ibyemezo byafashwe hagati mu mubonano wa Macron bigomba gushyirwa mu bikorwa bisaba igihe kinganye ngo bishyirwe mu bikorwa François nabona gusha guhitugira icyo uvuga mbere ya Barack we ni warukurikiraho sinzi niba nahita mwugarukaho
kose nagira ngo hari ahantu buriya wari wakomoje kuri strategi za Kagame na RDF ubundi gahunda ukuntu yari iteye batangira gukora divorce cya gihe ubwo twabonaga Kagame avuga ati ngenzinjira hariya nta n'uwo nzabaza divorce yari yabaye ariko babica amarenga baterana amagambo Kagame ati nzinjira Felix ati njyewe kuntera noneho uzasanga nakwiteguye azaba ari ukwiyahura ariko objectif yari iriho kwari ugufata igice kinini cya Congo igice kinini hari azabunaga na za Rucuro ikigo cya Kibu cya Rumangabo kikavamo bararangiza bagapushinga bagafata Goma noneho kakantu bita gasantimetero niho yibuka igihe FPR yarwanaga hari akantu bise ngo ni agasantimetero nuva ngo bagomba kubanza bagafata iriya ikigo cya Rumangabo za Rucuro hari urahabona zabunagana bakaba hafashe bakahasekiriza barangiza bagafata Goma communauté internationale igasakuza yasakuza bati imishyikirano musubira inyuma nyuma ni hehe nibunagana za Rucuro bazaba bari guma bakaba bayiretse negotiation ariho ubona ko Congo Felix yashoboye kumaintaininga iriya force yashyizemo kugira ngo batagumya ku progressa begera Goma kuko gufata Goma byari kuborohera kubasubiza inyuma muri ka gasantimetero kaka n'inkotanyi cyagiye kera bitaga ngo gasantimetero katumye binjiza Habyarimana mu mishyikirano nabo nako kantu bari bafite ayo niyo mpamvu ubona Kagame yashyize imbaraga nyinshi cyane mu gutera biriya bitero bateye hariya zabunagana za Rucuro hariya muri biriya bice bya Mangabo hagiye imbaraga zikomeye cyane kubera ko l'objectif kwari kugira ngo bapushinge kure hashoboka noneho nibaza kuvuga bati imishyikirano bazasange bagomba kugaruka ibunagana na Rucuro hariya nta muntu uhabavana bavuga bati tuba tugumye hari ukabona ko rero habayeho ikintu cya defense habaho kubaka urukuta rwatumye batagira kuri objectif bashakaga kuko bashobora guprogressa bagafata Rucuro ubwo bari guhita bazamuka bagafata za Tongo hariya bagahinyura inyuma muri Mafifi bakajya hejuru ya Goma haba abantu barabona uri muri muhara muri za Tongo urabona uri Mafifi rero wafashe na Rucuro byari kuborohera cyane kubona noneho batangira kwegereza imishyikirano kubera ko Goma yari kuba nayo imaze gufata ariko agahita aba icyacu niyo uvuga ngo musohoke muri Goma mujyahe byibuza musubire muri ya santimetero yanyu ariyo ya Rucuro na zabunagana ako gashushanyo ntabwo byakunze kubera ko Felix yashoboye kukadejua niho nakubwiraga nongere mbisubiremo Felix yashoboye kwisobanurira ikarita za Kagame yari afite noneho we amukurura mu buryo bw'igisirikare ku rugamba Felix yanga gukina G ya adversaire ahubwo noneho Felix aba umukaseri mwiza akataruje ya Kagame umukino amaze gukata rero Kagame abona ko aribyo byagiye bimwandagazo bikagira hariya aho bigize aka kanya ubona ko Felix agihagaze ku kintu kimwe ati njyewe ntabwo negosia bagomba gusubirayo ntabwo ari upfa kuvuga gusa ngo bagomba gusubirayo nuko Felix amaze kumva ko afite imbaraga zo kurwana kandi noneho akavuga ati tuzaturwana mu Rwanda aha rero Macron afite ikibazo kuko Macron ari mu bantu basuka Kagame Macron urabona ko ubufaransa bufite ikibazo muri Afurika za Cadeau de Rigado yamutwayo nibyo Centrafrica yamutwayo nibyo urabona ko abafaransa bataye baba nihe handi bavana abasirikari nk'aba Kagame Kagame abyuka mu gitondo akavugira generali runaka tufata division ugenda ujyana nta muturage abaza ntacyabaza nta mu depite abaza ntaki mu by'ukuri nawe uri umunyagizi uri mu matrihugu nta perezida wakwesha nka Kagame kuko nta nteko agira nta badepite nta basenateri ajya kubaza aho agiye gutwara abana ba rubanda abyuka mu gitondo ati kiraka interseke yes Macron amubwira ati
nkeneye abantu ibihumbi bingahe Cabo Delgado Mozambique agahita yirukanka cyane kandi yaramaze imyaka 26 atubwira ko ari abajenosideri none se kwa bantu b'abajenosideri ko mbona barimo gusavinga uyu munsi ibyo bikwereka ko uyu mugabo burya afite indimi ebyiri ati yajyaga tukabara abagabo muri wa west ati mujya kuvuga ngo papa bakamukunda cyane ye kandi bakamukunda none ndirimo kuvuga papa ko ba bandi basavingaga bakoreraga ubufaransa ko batari bohereje ko tutabonye Cote d'Ivoire iyo yohereza ingabo muri Cabo Delgado ko tutabonye ziriya za Senegal zati ariko ukajya kuno ukabona Kagame niwe ufashe bya biraka no kuvuga ngo mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye kandi umuntu bita Felix yashoboye kunetraliza no gukasa loje ya Kagame yarazanye miliya karita yo gushaka santimetero bazashakiraho imishyikirano aho ukabona ko kwa gusuzestima Congo Felix nabwiye ati noneho burya si buno ubu ngubu turakwiteguye kandi uzayibona diplomatikuma Kagame F ni militeroma naho Serije nahoze ndeba ibikoresho Arusiya amaze kugira kuri tere abakongomani bafite kuraje bafite murare barimo rabyina bati this time noneho babagabo bajyaga badukanga nitutagira abagambanyi mu bajeniro batuyoboye tugiye gukubita bariya abagabo noneho kandi ko kurebye abasikari Kagame bafite ubwoba Serije ndabikubwira mfite amakuru niba Kagame ageze
aho niyongera ngo wenda kuko Patrick Muyaya ejo kuri Twitter mu byo yavuze yuko nyine Congo irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo irangire ikibazo cya 2023 biciye muri diplomasi no mu Rwanda babyanditse munsi by the way kandi babyandika kugira ngo banateke bavuga ngo Bertrand Bisimwa yashubije nyine Patrick Muyaya wari wavuze yuko nyine reka wenda nshijemo amasaha avuga ngo umuyobozi w'ishami rya 2023 rya politiki Bertrand Bisimwa yavuze ko badateze kureka imirwano mu gihe cy'inshasa yatangaje ko igiye kwambura uyu mutwe bunagana ndetse ikarangira ikibazo cyabo burundu kuwa 10/2022 Patrick Muyaya yamenyesha itangazamakuru itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Congo yatangaje ko igihugu cye kigiye gukoresha inzira ya diplomatiki kugira ngo isubirane umujyi wa bunagana inarangize burundu ikibazo cya 2023 Twitter za Patrick Muyaya narazibonye Congo ivuga diplomasi ibiganiro Rwanda Nairobi New York n'ibindi byose ni nabyo abafaransa bavuga muri Conseil Secretariat yanavuga niko ni izihe mbaraga zindi zizaza zirutiza Emmanuel Macron kubwira Kagame ati vana abahungu bawe bari
ntibabikore
aho niho ngira ngo unsubize nyine imbaraga za Emmanuel Macron niba zidakora iza Lorenzo zidakora iza Uhuru Kenyatta zidakora hakeneye wa mwambi igishirira wa mugani n'icyo abantu bavuga
icyo cyangwa kukubwira cyo ni kimwe mu buryo bwa diplomasi biramutse bishobotse ko ikibazo gikemuka mu buryo bwa diplomasi umuntu wabyungukiramo wa mbere ni Kagame kuko ibyo amaze kuhatera ni byo umuntu
wabyungukiramo gushimangira aho ngaho nyine umwambi igishirira uzaba wose
biriya byo nkubwira rero izi diplomasi turimo tubona bapushinga icyo nakumenyesha cyo ni kimwe iyo utegura intambara ushyira imbere diplomasi aka kanya yaza kuba ari Congo ivuga ngo tujye kunegosiya biba tuba dufite indi mvugo barimo baritegura mu buryo bw'igisirikare kandi turimo turayibona za South Africa ibyo zirimo zikora ntibavuga ariko turabizi baranyije kugera mu karere k'imirwano ahizo za Tanzania ahizo za Kenya mu majyepfo Barundi barafunze accessed barafunze Kagame arabizi neza kundusha na intelligence ziwe ibi bikwereka ko ikintu izi diplomasi rero barimo bapushinga ukabona Kigali ipretendinga nkaho ntacyo bibabwiye ndakumenyesha ko mu bantu barimo gutitira mu bworo bw'ikirenge ari abagabo ba Kigali ba RDF ntabwo ushaka ziriya ntambara kandi urebye uburyo abakongomani nabo bamaze kubona ibikoresho no kubona no kugira determination kuko ubona ko bahagaze neza mu birindiro Serije urebye ingufu Kagame yashyize bunagana hari akaba ataramanutse ngo agere ibicuro hari ingufu yashyize gufata kiriya kigo cya Rumangabo akaba atayashoboye kugifata ku nshuro zigera kuri 12 bagerageje abana bapfuye abasirikare bakomerekeye amajoro baharasuwe barabazwa iyi faze barimo rero ya diplomasi ntacyo bivanamo kuko buryo bwo kwitegura ibitero barimo kwitegura kuko n'inyuma y'ibirunga barimo barazamuka baharunda forces zigaragara ibyo tuba tubireba gusa nuko intambara izaba ifite indi sura atari nk'iya mbere twabonaga ni intambara barimo kwitegura n'ibihugu ku bihugu nifuza ni nkeka ko ari umunyarwanda wakwifuje ino ntambara kwese hari ibintu abantu bibeshya iyi Kagame ashobora kuzayirwana akazaba general akazavamo ari marshal cyangwa ikazamuhitana nk'uko abajenerali bose bagira intambara ya nyuma barwana ikabagira intwari bakaba ba marshal cyangwa se ikabavana ku butegetsi ibyo aribyo byose nkeka ko iyi mishyikirano bavuga uwakabyungukiyemo ni Kagame kuko yazamuye agati yicaye none kukamanura agomba guhaguruka ese stage muramusanga basubiza inyuma arabatwara he ni ikibazo gikomeye cyane azabatwara he bazabamusaba bizagenda gute iki ni ikibazo turimo kubona ko gikomeye kandi gikomereye abagabo ba Kigali aribyo bikwereka ko ukuntu turimo gukurikirana ukuntu barimo kwitegura ku mpande zombi nakumenyesha ko uwafata Goma ingaruka byagira ku mujyi wa Goma otomatikomo bizaba kimwe no ku no mu mujyi wa Gisenyi hari wenda bari bagerageje bahere gufata uriya Yave Filemo uriya Lieutenant General n'uriya General Mbare bari babagerageje kubakumbika ngo bazinjiye muri Goma batarashe babafungurire bahafate none urabona ko Felix yabwiye ati ADF muri abana batoya ibyo mwabikoze kera ngiwe ncanye ku maso uburyo ibyo mukura mba mbareba hari abivugiye bavuga ngo ni igisokera mwanzi kumva uriya mugabo ngo ujya kwica ubukombara abanza akabwagaza yarabanjije yagaza Kagame amuhereza ibyo ashaka byose amushyira areze Kagame yumva ko ikipe ari wagazi ariko mu by'ukuri ukabona ko Felix yagarutse kapisa amwereka ko imyaka 20 ingahe bamaze bavogera Congo bitagishoboka kandi Serge irimo gutegurwa akari inyuma karahanda baragabo ba Kigali bo barabizi afite intelligence barabizi neza rega Serge barabizi neza ya mayeri yabakabarebe yo gushobora kwinjira igisirikare ngo bafate abantu batarwanye baze gusa barasa nk'abarasa inyoni ibi ntabwo bazabikora kuko barabyiboneye gusa ikiriho gitegurwa Serge nta munyarwanda ngombye kukishimira tubone bari baburinguma baragiye inka za rubanda zira nka se arizo bavanye mu nkambi na Kivari bari bafite no ni iz'abaturage bari hehe barishwe abandi barahunze ibi byo bikwereka ko Serge ibi bintu birimo bitegurwa ntabwo ari byiza kandi amakuru tugumya kubona Kagame warayaturusha niba ari umuntu ufite ubwoba ni uko uriya wari ikihebe ashobora kuba yavuze ati wenda nzapane nabo bose ariko njye nakwifuje voie diplomatique kurusha iyi ntambara kuko iyi ntambara n'ubuguma umujinya wa kongomani bafitiye abanyarwanda Serge ushobora gutera hariya kuri Bunagana bakazinjirira Ukavu Kagame ashobora kutazamenya igihe bamugiraniye i Kigali ingufu yazijyanye iriya hejuru kandi ukubona ko Tanzania iri hariya abarundi bari hariya bacunga rezi tabara na ba basore ba Kagame yacometsemo Kagame mu by'ukuri aragoswe ameze nka wa muntu uri kukirwa kizungurutswe n'ikintu twakwita ingondo wakwibaza uti se Museveni azamufasha Museveni nawe birimo biramurenga umuhungu we nawe yarangije kubivangavanga birayo kwereka ko ibi birimo bitegurwa kandi bagakwiye kubwira Congo ngo nikore ibishoboka byose igari umutekano Serge yambaye ngo babafatiraga
nibyo ngusobanurira abafaransa bavuga bati garura umutekano koresha amatora rinda umutekano w'abanyagihugu ibintu Congo isabwa irabigarura ite muri Nord Kivu na Ituri n'area hose mu gihe les M23 bakiriya kuko Congo irasabwa byinshi idafite ubushobozi bwo gukora Bwana Francois
icyo nshobora kukubwira buriya ko kubera kuvaho abarusiya binjiye muri iki kibazo cya Congo bakavuga bati niba oni igufatiye ambargo kandi bakagumya guhereza imbunda Kagame twebwe tuzabaha imbunda kandi zatangiye kuhagera abafaransa nabo ntibashobora guperida Congo ibi Kagame yishuka barimo baramukoresha ariko Kagame ntabwo ashobora ntabwo Macron ntabwo Francois ashobora guperida Congo wongere wibuke ko Congo aricyo gihugu cy'abafrancophone gifite miliyoni hafi ijana n'ubutunzi butunze buriya bihugu by'iburayi nyine urabona ko Macron nubwo bifotonyezaga bavuye kuvugana na Kagame na Kabila na Felix wabonye ko Macron nta cyizere yari afite isura ikanyaraye nta cyizere kirimo kandi icyo nakumenyesha cyo aka kanya abakongomani bariteguye gusa icyo twibaza ni kimwe RDF iriteguye iritayare ibyo ntago mbitekereza sereje murakoze
urakome cyane François kandi ndekanshimira abantu batwarikira bati ingingo muzana yigarukeho bagenzi banje rwose barahari igihe cyose bazumva bazagaruka nzakira kuri gahunda nta kintu na kimwe tutavugaho bibaye mu nyungu z'abadukurikira Comrade Baraki wowe urabona ute uruhare rw'Ubufaransa muri Conseil de Sécurité kandi wamaze no kubanenga ugaragaza politiki y'Abafaransa ko iteye impungenge no guhera muri colonisation uko bagiye n'ibigo bagiye bakoloniza imyitwarire bagira kuri iriya siyeje aho bicaye imbere y'ibihugu bati mvuye tugomba kuva aha ngaha immédiatement sa condition nta yandi mananiza kugeza magingo aya wiringoma ati ndagiye inka zanjye ati tuva bien Bertha bisimo ati tumeze neza nta kizadukura aha ngaha amasezerano ya Rwanda twarayibagiwe aya Nairobi twarayibagiwe twavuga yuko ibi bintu byo muri za Roni nkuko bitubwiye nako bamaze kutubwira ko tutakaza umwanya ahubwo se twavuga ko rero y'Ubufaransa wa mugani kuri kino cyo cya M23 turemera ibyo tubona akorana na Tshisekedi cyangwa turemera umwambi w'igishirira Felix yabarimo gutegura Baraka ijambo riryanye
murakoze bwana Serge icya mbere nuko ntabwo tubanza kureba double cause ya biriya bibazo kuko Emmanuel Macron bari bose iri kumva bari kuvuga ntago basobanurira le véritable problème la cause y'ikibazo pourquoi bari kurwana umwe ashaka iki undi ashaka iki ibyo ni twe tuvuga ariko kubera iki bavuga impamvu batabivuga kubera ko bwana Serge Busizi nawe wasobanuye société occidentale il est basé sur le mensonge nta kintu na kimwe bavuga kiri cyo ntabwo bashobora kubwiza ukuri rero babishyira ngo muri cadre diplomasi ni ayo gutuma abantu bumvikana bakabana neza situ iyo ari abaturanyi
ntabwo ari uguca mu ijambo nibyo Patrick Muyaya porte parole wa guverinement akaba na ashinzwe communication avuga ko Kongo ishaka gukemura ikibazo biciye muri diplomasi bakarimbura M23 nta rufa rw'amasasu rwongeye gukoreshwa iyo nzira yo urayemera cyangwa nayo urateka ko ni ari ya masonje
bwana se ko ngo diplomasi ngo ni perte de sa la force militaire et alors à quoi sert la force militaire sans la diplomatie nta ntambara n'imwe irangira bwana Serge Loyembe bisubiro nta ntambara n'imwe irangira hatabaye désaccord désaccord passe toujours par la diplomatie donc waba ufite imbunda zingana guta Hitler yarazigize abarusi barazigira abanyamerika barazigira nirayo muri Ukraine zarangira habayeleza ko donc en passant par la diplomatie urumva ko ubundi bazahurira nimba ari Helsinki nimba ari he kugira ngo Erdogan na Putin bongere bicare malgré les forces bafite bari abantu bafite imbunda zishobora kurimbura isi yose pourquoi que bemvisa muri diplomatie et éviter Congo pour de yo batanye kugufa kutujya muri diplomatie non c'est pour éviter katastrofe zishobora kuza kandi hari ubundi buryo ibintu bishobora kuba bizuru nakanya na bwana François ngiye bisubiramo habaye diplomatie le pays qui va bénéficier muri iyo diplomatie muri karakare n'u Rwanda kubera ko u Rwanda uko rumeze ubu ngubu ntabwo rushobora gukomeza nanone ekonomi yayo rukirwana ntabwo ira ekonomi bafite ubu ngubu yakomeza kuba sustainable muri za condition d'où il faut passer par la diplomatie diplomatie nizafasha yuko u Rwanda rukomeza rukaba prospect muri karakare kaza amahoro
kubera ko intambara niyo ibintu byose byananiranye niyo ibitera rero umuntu ubita Macron il faut l'éviter absolument à tout prix il faut même donc s'éloigner de lui au donc à une distance navuga nuza abyssale donc ntabwo Macron ari hariya kugira ngo azane une solution muri karakarere ntabwo ubufaransa muri Afrika hose bari bari kuzana des solutions bose il faut être un aveugle pour ne pas voir ça il faut kuba vraiment uri impumyi utashobora kubibona ntabwo ubufaransa bushobora kuzana une solution actuellement muri karakarere rufite ibibazo mu bihugu byose barimo muri Afrika bafite ibibazo bikomeye mu gihugu cyabo Macron ntabwo ashobora gupeza ku bibazo ubwacu twebwe dufite Macron nawe ubu ngubu amaze donc ari hejuru gato ya Kagame kwa mu kazi akora ari un tout petit peu hejuru navuga ko ari mu supervisor wa Paul ariko ba patrons les patrons sont les mêmes ntabwo Macron azazana une solution muri karakare ntibishoboka donc guti gihe twibaza se ngo byabaye ari New York bahuye deja Macron yahamagaye Felix kugira ngo ahure na Kagame Felix yamwangi inshuro n'imbari zingahe yaje par le respect par diplomatie par courtoisie nubwo Felix yaje kugira ngo avugane nanuza na Kagame parce que Kagame monte un coup fourré non seulement fourré mais ikintu kibi cyane kuri Felix ntabwo benshi ntabwo babizi c'est ça l'arrestation ya Yave byose birimo ariko gushaka guhuza abantu babiri batafite point de vue imwe kandi batanabishaka kugira ngo ukomeze ugire ntuza za intereza abo zibe toujours représenté donc urumva ko na ntuza kwa na affaire irimo donc muri biriya byose le plus grand perdant ni Kagame parce que Congo iri gusohoka mu bibazo yari irimo u Rwanda ruri kujya mu bibazo rutari rurimo l'avantage ya diplomatie c'est iri un avantage ya Kagame kora ko ntabwo u Rwanda zongera
gusubira unyangane gato n'icyo kibazo mu France wanda ze kugikomoza kuko n'ubushize twara kiganiriye kandi iki kibazo kiza kuri platform gusa zacu kiri kuri platform internationale ikibazo kirabaza giti kubera iki Congo idakora offensive contre M23 amezi akaba agiye gushira rane igisubizo cyarabuze baravuga bati diplomasi aho niho abakongomani bavuga bati twakwizera dute ibyo tubwirwa n'ubutegetsi twakwizera dute ko izo forces zubakwa amezi ane ku gisirikare nk'icya Congo kivuga ko gifite ubushobozi nyega ko gishyira leta ishyira abaturage muri dute kuruta kubashyira muri conviction ku byo bababwira byaba ari ukuri barake
bwana Serge nibyo mpamvu ndi kuvuga nanone ne prenez pas le Congo comme un pays faible ngo kubera ko itari kuvana M23 hariya bunagana hari impamvu
hano ko barwanda barahagaritse
nimpamvu hari statiko ya statiko hari impamvu ubushize washize nuza je pense si je me souviens cyangwa yari ahandi ntuza mu minisitiri ari gusobanura mekanizme bigomba kunyuramo kugira bigere hari na gusobanuye ko le Congo ntabwo ari igihugu kiri independent muri za action yazo ni impamvu M23 itari kugigoma ntabwo ari kubera guverinoma nabivuze ubushize M23 ntabwo iri gushobora kugigoma kubera ko igigoma abaturage ubwabo ibyo babakora c'est ça le vrai nous a le vrai problème ya M23 le M23 problème ya nagari nuza le gouvernement congolais ahubwo icyo yafashije M23 nu gufrena nuza momentum bari bafite yo kugira ngo population hariya muri karakarere ishobora gufata en charge baraba M23 ntawundi ibintu ubungubu biba bimeze nabi cyane ariko icyo tudashaka nuko hongera kuba ikibazo nk'icyo muri 94 donc bishaka kuvuga ngo iki ntabwo Congo iri presse yo kujya kuvana M23 hariya parce que M23 aho iri ntabwo iri kwampesha gouvernement y'Kinshasa gukora ibyo ishaka nicyo abantu bagomba kumva donc nawe sone mushize kukubwira ko hari sasu rishobora kukujya ahantu muganga akakubwira ati ngo ntwire urivanamo koko urivanyemo bya gukompika kurusha ko bya riraho ngaho c'est la même chose ira M23 Congo ishobora kubagumisha hariya imyaka igihumbi nta kindi kintu bazongera gukora hariya bameze nk'abari muri prison abantu ntabwo babyumva ariko mu byiza ko biba bari kwerekana ngo bari kuragira inka bazakomeza baragira inka bazabajya kuba bashumba c'est tout donc muri mu ntambara ya de strategie abantu bafata bakavuga bati ngo nongo ça ne vaut pas la peine par rapport ibyo dufite yo kujyana none kwishyira muri bira bintu ngo tugire ariko M23 nayo irabizi ko ishatse kuva muri position zirimo yagira ibibazo ndaguha urugero nko muri Ukraine n'u Burusi ubonye ko intambara ubimaze amezi arenze nimba atandatu urabona ko Putine yari yarabetse kujya yohereza za misiri ariko yarababwiye ati ngo nihagwa ikintu kimwe kikangiriza ibintu byanjye faya muzagirana namwe muzi je vais répondre wabonye ko haba explosion kuri po wabonye imisiri ukuntu zagiye none abantu bari kwibaza se ngo kubera iki Putine atoreje izo misiri kuva kera mu ntambara yose haba harimo strategi kubera iki ibyo bintu atabisa no il faut laisser le congolais déjà uko bari kujyana ibintu ko hari ibintu abanyarwanda batazi bari abantu ubu ngubu bari Kinshasa
none nguvugira abanyarwanda ndavuga nka societe civile abanyapolitike muri Congo ni pressure barimo gushyira kuri leta kandi iri muri media ntabwo ari abanyarwanda bayivuga barak
oui c'est vrai hari ibintu abantu hari ibintu byeshapa rubanda kwa hari ibintu byeshapa rubanda ni risk management gukalkula si ça vaut la peine yo kwangaja parce que urabona unagana iri hafi ya frontière y'Uganda donc si on doit engager intambara n'abari abantu hariya l'implication y'Uganda yo izagera kandi de l'autre côté ça va créer aussi des dégâts est-ce que il est préférable ko sigahari ya bakamera ko bameze nta kintu banafata bakaba bashumba bagasubira mu nka nkuko bari bameze kuva kera ari abashumba bakabarekera aho ngaho uzi ko mu butore impamvu hari igihe yatsindaga intambara nuko hari igihe habaga deposhe z'abarebel quelque part akabarekera muri iryo shyamba rwose ariko yabazigiti akabarekera aho ngaho
iminota 8 ndagira ngo ukoreshe 4 na barakoreshe na François Colechine dusoze nawe waruvuze ariko 2012-2013 special brigade yarabikoze FIB Uganda nta kibazo byayiteye kandi baderuje M23 iminota yawe ine
ntabwo turi mu context on n'est pas dans le même context niba munakubwiye ko iyo umuntu atazi source y'ikibazo biba difficile yo kugira ngo amenye les mécanismes zose ziyanture ikibazo donc ntabwo abantu bari kuvuga impamvu M23 yagarutse kandi uri kuvuga ko bayidefije donc nta ofet igihe babikora donc nta kintu bakoze ntabwo bayigize kuko iyo watsinze nakubwiye ko intambara yose irangira avec des accords ni ukuvuga ko nimba M23 garutse nanone icyo kibazo kikagaruka nanone ni ukuvuga ko akazi kakozwe icyo gihe katabaye acheve ntabwo kabaye acheve donc ubungubu ifo gushaka une solution sustainable kugira ngo icyo kibazo kibe resolu ntibizongere nanone kujya bigaruka nanone ngo M23 iragarutse ngo muri 2012 baraje barabakubita bagira hari ariko ça revient toujours donc ni ukuvuga ko iyo ntambara ntabwo bayitsinze donc il faut toujours muri ntuza muri période donnée n'ikibazo donnée qu'il faut des méthodes bien nuza ziri orientées kuri icyo kibazo cy'icyo gihe icyo ahubwo abantu twagombye guspending aho time ni quel est le problème urwanda na congo bari gupfike nimba ari de minerai qu'est-ce qui s'est passé parce que françois yasoneye ko urwanda ngo babihaye byose babahaye byose ese niko bikimeze urwanda rucyafite byose cyangwa se abakongo ibyo babahaye bongeye barabifatana none donc des conflits ont toujours des sources et c'est ça qu'il faut d'abord voir muno akareba ibibazo kandi iyo muyaya ari kuvuga ati ngo nous devons aller dans la diplomatie je comprends très bien ce qu'il veut dire parce que kibazo azi ho kiri kandi nanyi ndakizi ndacyumva donc je comprends que la diplomatie niyo tugomba kujya ubu ngubu nibinanirana nibinanirana abantu bazaba bafite les éléments nkuko Putin avuga ati ngo no twagiye muri amasezerano y'ibingi twarabivuganye tubivugaraho biranga nge nafashe iyi decision niba ngo atari gushoboka kumuvana hari murakoze bwana Serge
Barake ndagushimiye cyane rwose kuri uyu mugoroba turatindanye tugana ibintu byinshi by'ingenzi commentaire waza kuzibona wenda kuri YouTube n'izindi nzazikoherereza mwakoze cyane tuzakomeza wenda mu minsi iri imbere buri gihe mba nzi ko witeguye kugira ngo utange umuganda wawe François iminota ine yawe no gusoza no kugira ngo ubutumwa tugira bateze amatwi hari byinshi twaganiriye ingingo ni nini cyane nabwo tuyishoje wa mugani abantu babyifuza twanayigarukaho njyewe mba mpari buri munsi bizaterwa n'ibyifuzo by'abadukurikiye iminota yawe ine ijambo ryanyu yote François
murakoze Serge nanjye nasoza ngaruka ku ibyiza tuba twumva tubashaka kugira ngo dusobanurire rubanda babitambuka umunyagitugu birumvikana akora uburyo bushoboka bwose kugira ngo abaturage batagira ku makuru akosuko baba batayabona kubera ko ni abantu babo babaye deployed mwari amashyamba aho bajya gupfira abampatsi ibihugu yayo byose umuntu ufite umugabo we Cadeau Delgado undi akamugira muri Centrafrica ntabwo nkeka ko ari mu nyungu z'abanyarwanda ni mu nyungu z'agatsiko n'umuntu wifitiye kompanyi yiwe aho igisirikare gitwara nka kompanyi irinda umutekano nka za interfeke ibi ni ibintu biba bikomeye cyane ariho bikwereka ko yafatiye abantu kunda bariya bose bibona muri za Cadeau Delgado za Centrafrica na hose muri za Congo nta kindi uretse kubashyira mu bukene ubundi bagasigara bumva ko inzira ihari umujenerali afite ari ukumushora muri izo ntambara umukoloneli ari muri izo ntambara umukapiteni ari muri izo ntambara ku buryo usanga abantu bose nta handi bavana ubuzima bagenda mu by'ukuri ari ukubera gushaka imibereho ariko imibereho nayo ibagarura igashyira ubuzima bwabo mu kangaratete cyane cyane ko ubona ubungubu ahantu hose ukanze ari u Rwanda kaba ari ikibazo dukomeje gukurikirana rero tuvuga tuti ibyo aribyo byose bari abantu bose baba bari mu gisirikare ni babyara bacu ni bakuru bacu ni bashiki bacu babirimo bakagombye kuba barwanirira ubusugire bw'igihugu ariko ako kanya twaba tubona ko Kagame yabinjije mu buryo bwo kujya kuba abamesoneri kuba abacancuro ku nyungu z'abariya ba makuru za totari bariya ba matihugu ayo makompanyi za multi corporation companies ziba zimuha ibiraka kugira ngo bashobore gukoza imitwe y'intoki ku mitungo imwe n'imwe y'abanyafurika mu by'ukuri Kagame akagombye kuba umupanafurikanista ariko mu by'ukuri ikaba yarayihindutsemo wa muntu bavuze tipotipo wagurishaga abirabura Kagame nawe biragaragara ko nawe arimo gukoreshwa mu buryo kugira ngo basahure imitungo ya Afurika bayijyana iyo ngiyo ariko ibyo byose bikaba habayeho no kumena amaraso abanyafurika iki ni ikibazo gikomeye cyane kumva ko abanyamerika bashinja u Rwanda ko miliyoni umunani z'abakongomani zapfuye ariko ukabona ko ari abanyarwanda batumva ko ari ikibazo hajya bitwaza ngo wenda ngo batinya kuvuga cyangwa bagira gute ariko bikantera ikibazo ku ba jenerali 56 dufite nkongi avuga ngo ndaruka nkagira gukemanga ejo bundi wabonye hariya muri Burkina Faso umukapiteni yagize gutya ahindura ibintu kandi hari abajenerali hari abakoloneli ariko mu Rwanda kuvuga ko bijya bintera ikibazo iyo mbonye abajenerali 56 binjizwa mu ntambara za hato na hato akanababwira ati nuzumva nagiye wenda nta nubwo agatsiko bamwe mu bajenero baba babiza abandi batazi n'ibigenda mu maso hari abo usanga nabo Serije bafata amakuru hano kandi ari abakoloneli cyangwa ari abajenerali nta makuru bafite ibi bikwereka ko mu by'ukuri dufite
umunyagitugu washoboye kwigarurira igisirikare kugira ngo kibi cy'igihugu akigira akarima kiwe ajya tuba tuvuga ngo ibi nabyo umuntu bita Hitler yabigezeho. Hitler yafashe abaturage afata abajenero biwe afata abasirikare bose biwe abashyira mu gapfunsi kiwe abakoresha ibyo ashaka arangira abashyira muri ya narrative yo kubereka ko ngo ari ibihangange bagomba kurwanya abo bantu, ariko ukabona ko na RDF mu by'ukuri nayo yagize gutya igafatwa bugwate yarabohoje mu by'ukuri kuko ntashobora kumubwira ya generali wabyigiye kabisa ufite iyo titre yumva ko imerita bashobora kubyuka mu gitondo ariwe wigishaga ko abafaransa ari abajenosideri, ariko mu gitondo makuru yavuga ati hariya hari miliyoni 200 agahita afata agapakira agatwara, bikwereka ko mu by'ukuri ibi byose batubeshya RDF FPR yatubeshyaga ni abantu baje bifitiye gahunda zo kuzagira ku bindi bikorwa tutari tuzi ugere byinshi inyuma, kuko hamwe umunani batubwiraga hari guca ubuhunzi guca izo ntambara za hato na hato, ariko tukatubona ko tuje kugira abana bajya gukorera bampatse ibihugu kandi abavuga ngo mwino si nta muntu ujyana umwenda. Ibi byose Kagame ashoramo abantu twongere tubabwire ngo wowe generali ntago ari kera ibi nkeka ko hazaba konterandi, wowe koloneli wishyuriwe mu mafaranga y'abanyagihugu, wowe kamajoro, wowe ministre, wowe depute, wowe senateri ugendera muri vewiti za rubanda, ariko ukaba ushora abana b'u Rwanda muri ziriya ntambara tuzi na coste, aho kugira ngo dufite umwanya twubaka amashuri, twubaka amavuriro, dukora imihanda, tuzamura ubuhinzi, dufite umwanya duforoma abasirikare batwara za biliyoni ngo bazajye kubona bazajye kurinda umutekano w'imitungo ya ba mpatsibihugu. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuba dufite abana bacu babona formasiyo bakagombye kuba badevelopa igihugu mu buryo ekonomike, ariko bakadevelopa mesoneri tubizi ko atari mu nyungu za rubanda, kandi tota ingaruka zizagaruka ku bene gihugu. Ubukene mubona ntimugire ngo bwarizanye, ni imishinga yose ya Kagame yo kujya kwabira ibyo ashaka byose bakamuhereza abo bafaransa, yabashinjaga ngo ni abajenosideri mu gitondo akaba ari bumuhagarariye inyungu zabo hariya muri Cabo Delgado na Central Africa. Ibi byose mu by'ukuri ntavuga ngo ni umwana w'umunyarwanda uzabyishyura. Niyo mpamvu ubona mu kigega cya leta uyu munsi wa none harimo ibibazo, urajya kwa muganga nta miti irimo, ubuhinzi bwarapfuye burimo twari ibya rubanda, wumvishije ko noneho ngo n'abandi bimuye muri parike industriel Gikondo hariya ngo amafaranga bari babahaye bagomba kuyasubiza, birakwereka ko Serge agatsiko karimo karandavura, tuzabita kwandavura. Wahaye abantu ingurane ahantu bari barahawe na leta, urangije ubimurira imasoro mu cyanya cy'inganda, none ngo bagomba gusubiza biliyoni babahaye. Bize bikwereka ko abagabo bitwaye nk'abavantara mu by'ukuri mu buryo barimo kuyoboramo igihugu, ntabwo bacyubemo nk'abantu bazacyubaka bakire mu myaka ijana. Kuko umuntu yatarimo kureba rezange zirimo mwizi ntambara zose barimo binjiramo, hakaba hari umunyarwanda w'intore aho ngaho wumva ko ashyigikiye ayo mabakorwa n'agatsiko, kandi tota umunyarwanda azishyura. Serge uzabyishyura, nzabyishyura, bazabyishyura, abo hazabaho ingaruka, kandi abanyarwanda bagomba kubitekerezaho. Abigira abantu b'indeba birirwa dufurage, urabona barimo bifotoza mu Busuwisi hose, turababwira ngo ibirimo birahinduka abadakurikira bya byose byo tukababwira ngo ibi birarutana.
François ndagira ngo baze ariko ni François ubaye nk'uko maze kuri kiriya kintu nyine cy'intore n'udufurage na uzembo, na hari inkuru yasohotse mu gihe mumvaho aho Rutaremara arasobanurira nyine indahiro ya FPR ko bakoreshaga kuzaguca igihanga kugira ngo bagutere ubwoba. Batewe nanavuze ariko ubundi biranababaje kumva ishyaka riri ku butegetsi rimaze imyaka 30 presque 28 29 rinavuga ngo twabikoresha kugira ngo dutere abantu ubwoba kugira ngo batagambana, ariko icyo tuzi ko baciye abantu imitwe, n'uyu munsi bagica abantu imitwe. Icyo Rutaremara yibeshye gwenda no afe ndanamurenganya by the way, kuko nawe ari hariya nawe ni umucakara nyine w'agatsiko, kuvuga ngo babikoreshaga muri runari kugira ngo bakanga abantu batagambana, ariko tuzi ko RPF yica FPR bica kandi cy'abantu imitwe, ni gute wakumve ku muntu ngo urabona ikintu bita kadahumeka urakizi mu mirimo iwacu mu masaka iyo babaga bahinde washyiragamo kadahumeka turabana twajyaga mu giturage twabona kadahumeka twataga kare kubera ko wabona kadahumeka ugahita ugira ubwoba ugatakiri kare butarema ati iriya ndahiro kuyikora kuriya no kugira ngo dutere abantu ubwoba batazagambana bakaba batanga amakuru ku mwanzi kuri haduyi ubwo haduyi yari leta ya kera ariko icyo tuzi ko FPR yica uri umuyoboke wa FPR wankumve kute ko indahiro ntabwo ari kuriya byari bimeze ahubwo ari ugukanga abantu kandi mwica n'uyu munsi mukica wari uvuze gukunda igihugu hari umuntu wakunze igihugu kurusha Bwana François kuko watubwiye ko ejobundi Demirikenze wari ukibereye hariya ugihanyanyaza kugira ngo nibyayo navuga ngo ugerageze kubana nabo uko babyifuza ugerageze kugenda mu mujyo babyifuza ugerageze kuba intore uko babyifuza byarakunaniye uva yuraza ubu turi kumwe hano hanze irandahiro ya Tito Rutaremara avuga gukanga abantu harya wabwira umwana ngo nudakora iki ndakwica ejo tukabona ko wanamwishe twavuga ko wakangaga umuntu cyangwa byari ibikorwa byawe washyiraga mu bikorwa none bikaba byarageze ku karubanda kubigarura bikaba byarakunaniye Bwana François
nibyo burakoze Serge nibyo nshaka kukubwira ngo kuba Tito Rutaremara avuga ngo bakangaga abantu ibyo ntabwo cyari igikangisho kuko barabikoraga Serge ushobora kwibaza uti umuntu nka Birasa yagiye gute Rutayisire yayoboraga Orenforo byagenze gute umuntu nka Bagire byagenze gute no gute byagenze gute Aloysia Inyumba byagenze gute Kayitare byagenze gute hari abantu urabona mu by'ukuri yavuga ahubwo ni inkomanga ku mutima kuko barabikoze kandi nabo biciye barahari n'imiryango yabo irahari turabibona iyi kese iriho y'umuhungu wa Rwigema urupfu rwa Rwigema bashiki be mushiki be byagenze gute aba umwana we bamugendaho gute ibintu ushaka kukwereka ko Serge abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye FPR yubakiye ku kintu cy'iterabwoba cyo kwica abantu ega hari ikintu bagomba bibeshyamo abo bateye ubwoba ntabwo ari twebwe Serge njyewe muri njye numva ko turabizi ko abo banyakarundi birwa bafominga cyangwa bubaka uduseriri hano za Edmonton za Toronto turavuga ngo murabishwa n'ubusa njyewe François niyo napfa imbuto twateye hari abazazuhirira kandi tuzagira ku cyo twifuza kuko turabizi ko nta gihe kibi kizabaho iteka kandi tuzi ko duhanira ukuri aho tuba tuvuga ngo nta gihe na kimwe umwijima uzigera urwana n'urumuri ntibishoboka kandi nta gihe ikinyoma kizatsinda ukuri bizatsinda njya nkunda gukotinga umuntu bita inkuru nziza nyakwigendera uri aho za perezida w'u Burundi niwe wavuze ati abanyarwanda barimo baduteza ibibazo bazanye baduteje kudeta baduteza ubwicanyi n'iki ariko turimo turabarega ntibagira ababakoraho undi yaravuze ati kuba bidakunda none ejo bizaba bikunda nibyo tutangiye kubona aka kanya navuga ngo FPR na Kagame ikintu bategereje bakagumye ko baganira na rubanda kandi nta n'ikintu tubasaba mu by'ukuri bo bafashe igihugu mu ntambara mu mivu y'amaraso twe twifuza byibuze ko ibintu byahinduka mu mahoro nkeka ko biri mu nyungu za Kagame kuzagira umwuzukuru uba mu gihugu cy'u Rwanda ajya gusura ziriya nyambo ziwe ariko ndebye uburyo ashaka kuzarangiza igihugu n'uburyo azarangiriramo nawe ntabwo akunda nawe yabyaye niba adakunda umwuzukuru amwifuriza igihugu cyiza kiryoshye kirimo amahoro aho azakura avuga ati papa wahoze ari perezida ariko se niba umwana w'umwuzukuru amaze kugira imyaka itatu cyangwa ibiri areba kuri iPad akabona yashyiramo ati papa bamugiranye na Hitler bashyiramo bati papa yishe bantu muri Congo papa yishe ni ibibazo ubona ko mu by'ukuri sosiyete nyarwanda umuryango nyarwanda ufite ibibazo bikomeye kandi duhere n'aba bantu baba hanze ukibaza n'abantu baba muri Canada abantu baba muri Amerika baba i Burayi mu bihugu bifite demokarasi aho umuntu agira uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza nakizire ariko mu Rwanda umwana nk'abahata umusizi arakora igisigo bakarabamwisha Kizito yakoye indirimbo yakagombye kunga rubanda igisobanuro cy'urupfu bakamunigira muri kasha umuntu nka Karasira akavuga ati ariko nanjye Inkotanyi zaranyiciye bati ntugomba kuvuga ko wiciwe na FPR ariko baramwiciye bahamagajwe mu nama hari i Bugesera bitaba Imana bikwereka ko Serge dufite ikibazo mu muryango nyarwanda kandi abangaba bagumya kubigiramo no gushyigikira tujye tuvuga ngo hari amahirwe ko ibintu byose biri on record ibintu byose biri registre ntago bizagubana cyane kandi ntago ari kera kuko FPR na Kagame bari mu marembera kongiye tubwire izo ntore babyumve neza kandi babisobanukirwe babimwe nk'umuti Kagame na FPR bazagenda kandi urwanda n'abanyarwanda rizahoraho kandi bituma turabibereka bigiye kuba ugiye kubibona baratitu batangiye gukomanga inkomanga mu mitima yabo zirimo barabangarambe François inkomanga baragufite mu mitima yabo kuko tugumye tugaye bamwe bashobora kuba bafiteho bafite uruvugiro barebera ikibi kiba bagaceceka kuko inkoni ikubise mu kebe uyirenze urugo ibyo byose turimo turabivuga ariko umunyagitugu we arabizi ko arimo kumanuka ariko umuteremuko ari mu nzira inyerera bikubwira ko mu by'ukuri uretse abirengagiza n'abandi bantu abo twita ba rusarura mu nduru bakibwira ko uwo bakigikiraga gifite imbaraga twavuga ngo iki ni igihe cyo gutangira kwitekerezaho kuko ntago ntarirarenga kuko kwitandukanya n'ikibi ni ibintu byoroshye kandi mu by'ukuri tuba tuvuga ngo bibaye amahire ibintu byahinduka atajemo ibyo by'intambara ariko nimba bagiye guteza inzu z'intambara muri Congo kandi tubona ko zizazana ibindi bibazo wongere wibuke ko ntabwo ari Congo bazabateye ni SADC wibuke ikibazo Kagame afitanye na South Africa ku iraswa rya Patrick Karegeya icyo ni ikibazo gikomeye cyane wibuke Kagame abwira Kikwete ko azamuhitinga azamutegera mu ikorosi yari yageze ngo ni Habyarimana yateze hariya kuri 19 akamurasa avuye gusinyanya n'abamasezerano serivisi ibi byose ni ingaruka z'aba bantu batarimo kubona uko bizagenda ariko birengagiza ko babyaye kandi bafite imiryango abatareba kure abo ntabwo turi kumwe ariko icyo tubabwira cyo ni kimwe nuko ibyo duharanira dufite icyizere hari abatabibonaga mu myaka 5-10 ishize ariko uyu munsi nakubwira ngo Serge impinduka irimo irakomanga abo mu rugwiro barabizi neza kuturusha kandi aho abanyarwanda bageze mu myumvire ari nacyo twashakaga ariko nyamihirwe yavuga ati harageze ko abanyarwanda bazamuka mu myumvire bo bagahitamo kujya kumwicira kwa Gacinya hariya nduzi ko ari ukumusya uriya mwana nta kindi kibi yababwiraga ati igihugu cyacu nitutumva ko ari ishyano ryagwiriye abanyarwanda duzagwa n'ubundi muri wa mutego wa bya bindi twaguyemo none urabona ko exactement bimwe yavugaga nibyo tugiye kugwamo izi ntambara za Congo ejo n'ejo bundi niba bituritse Serge nkeka ko nta munyarwanda utazabihomberamo kandi bafite byinshi byo kubura bafite byinshi bazabura ariko bari bagifite amahirwe bafite igihugu kuki batashaka amahoro kuki batavugana n'abanyarwanda kandi ikibazo cya Congo kugira ngo kizakemuke bigomba gutangira mu Rwanda ipfundo ry'ikibazo cya Congo riri mu Rwanda tanke mu Rwanda ibazo bitari byakemuka Serge kari agati koko kagumya gukanga abantu aga igihe kizagira n'uyu zo mpfu bakangisha abantu bashobora kunyica byo turabizi ariko se ikibazo zaba gikemuye bashobora kukwica Serge ikibazo bazaba gikemuye aho kwica Gitera uzica ikibimutera Kagame n'agatsiko bagomba kumva ko igihe cyageze cyo kuganira n'abanyarwanda ko igihe cyageze cyo kuganira n'abaturanyi bakava ku icyo kintu cya ndigabo kuko bashobora kuzaruzinga byose nibyo bashatse mu maraso bashobora kuzaruzinga Serge murakoze
murakoze cyane ahubwo uziko mbonye uziko iyi foto ya FPR isinyira kizaho nta nubwo nari nzi ko iri edite mbonye ngo FPR ikubanye mbibonye nanjye ndi live nayifashe ifoto live kuri YouTube ngo FPR inkobanye badewe ntabwo nari nzi ko iguri kiteye n'abantu bayeditinze rero ntabwo nari nabibonye nari nzi ko ari ikirangantego cya RPF wa mugani FPR inkobanye igitugu agafuni gusahura ni down rodinze ntazi ko ari kuri iyi meza ariko akariho karavugwa munyemere rero dusoze navugaga kuri iyi article nyine ya Sitoro Taremara aho asobanura mu gihe mumbaho ko ngo impamvu indahiro yaranura none yaje guhinduka FPR bakoreshaga aya magambo nyine ko bashobora kuguca igihanga ni ibintu mwakwisomera mumbaho nshya si ngombwa ko mujya muri iriya nyandiko kuko icyo cyari kigambiriye nuko tukaba tuvuze kuri FPR ariko hano baravuga ngo aganira n'umunyamakuru w'imvaho nshyashya yasobanuye ko indahiro yo mu gihe cyarano hari aho bavugaga ngo uzatatira igihango bashobora gutanga igihanga cye ariko ngo byaturukaga kugutera ubwoba abantu binji. Ati icyo gihe abantu bari hirya no hino bashaka kwinjira. Uwo winjije kugira ngo urebe ko atazajya kukuvuga nk'abaturutse muri leta y'u Rwanda no mu zindi za leta zo muri Afurika, kuko batagiraga amahoro. Noneho nicyo cyatumaga bashyiraho icyo gihango gikomeye. Anyway, nahoze mbibona kuri za social media kandi wose, ariko inyandiko ngiyi iri
ariko seje abantu utahasimbuka. Wibuke ko nubwo bavanyemo gucibwa umutwe, noneho bashyizemo ngo bazampane nk'undi mugome wese. Umugome bamuhana gute?
None se sinabivuze nti baracyabikora nyine? Nanze kubyinjiramo kuko atari sije dijuru, ndavuga nti baracyabikora, baracyanyonyesha abantu nyine ikiziriko, agafuni n'ibindi byose. Kandi ikitwa umugambanyi se, ubundi umugambanya munandi kumugambanya ati akicwa nyine agatangwa nk'uko yandayura bivuga. Tuzashaka ikindi kiganiro cyimitse wa mugani. Iminota yaturanye na François, kandi nzi ko iki kiganiro uzakigiramo uruhare nkurikije experience yawe na biriya wari uvuze byo gukunda igihugu. Wakoreye igihugu, wagikoreyemo ubucuruzi, ushoramo imari yawe, urahomba baraguhombya. Gukunda igihugu kuruta gushora imari mu gihugu cyawe ya biriyi. Reka tuzakora iyo sije mu minsi iri imbere, uyitegure rwose uzambwira.
Nta kibazo serije rwose. Cyokora mwongere mutabarize bariya abantu bahoze bafite inganda muri Parike Industriyeri Gikondo, bari barishyuwe, bishyuwe na leta, bari abantu batujwe hariya kuva ku ngoma za mbere, ntabwo bahihaye, bari abantu ko habagamo za bandage, za torerwa, za sari motoro, inganda zose uko zabaga. Barabishyuye babajyana hariya imasoro mu cyama, hari ahahoze ari kuri 12 aho bafara bagwaga. None ngo bagomba gusubiza amafaranga yose batanze bahawe. Serije FPR ikambaza nkubwira iri ku mwisho, iri ku muteremuko. Niba ari hariya bageze, nta kintu nakongeraho. Izo ntore ngaho
iyo sije niyo mpamvu nyishaka, kuko nawe uri umwe mu bantu bari bashoye imari mu Rwanda. Reka two kuyinjiramo tudafite umwanya wayo, ahubwo uyitegure. Nditeguye n'ejo niba tayari twayikora njyewe mpora ndi 24/7. Iyo ni sije nziza, kuko nzi ko washoye imari mu Rwanda barakwiba, baragukinisha, wenda bumvaga uzanagera aho usabiriza, ariko ntabwo ariho ugeze. Reka iyo sije tuyitegure neza, tuzayiganire François.
Nta kibazo rwose, azurunge biri mu nyungu z'Abanyarwanda.
Yes, ubwo rero tuberetse sije tugiye kubategurira, cyane cyane nari mbiganiro na Denise Rugenda, ariko birya bisubiyemo, cyane cyane ko tuba dufite François kandi yigiriye gushora imari cyangwa gukorera ubucuruzi uko byamugenekeye, tuzabigarukaho. Comrade Barack, wakoze kubana natwe. Comrade François, wakoze kubana natwe. Namwe mwese mwadukurikiye, mwakoze ko twavanye. Hari audio na Kaseri kundayireka ikine nirangiza link rate ihagarara, noneho tuzakomeza ibiganiro byacu ejo. Nabasaba gukora subscribe hano kuri Aditahuka ku batarayikora, ku buriya statistique inyereka yuko abantu 55% 55% y'abantu mu biganiro byacu nta nubwo bigeze bakora subscribe. Niyo mpamvu kubona notification bitinda, ariko kuri abo bantu badukurikira mukoze subscribe kuri Aditahuka. Mu gitondo gitangiye mwahita mubona notification. 55% y'abantu bumva ibiganiro byacu nta nubwo bafite iyo subscribe. Byaba byiza mukanzeho cyangwa mukabwira n'abandi, kugira ngo bamwe bavuga ikiganiro kiri hehe batakibonye babashe kukibona. Mutubwire icyo mwakire kuri iyi ngingo tukuganiriye mu gihe cy'amasaha arenga 3. Ni ingingo iremereye kandi tutarangije, tuzanagaruka mu bindi biganiro byacu bitaha. Munyemere rero dusoreza kuri mugoroba, abagiye kuryama ijoro ryiza, ababyuka igitondo cyiza. Mwese turabakunda, nawe ubutaha reka tubasigireho iyi audio nababwiraga. Ibintu tuzabigarukaho ejo, kandi mbashimire cyane n'abatumirwa twari turi kuri mugoroba. Mwese mubona agaciro, nawe ubutaha.
Sadek Monisco en particulier pour le sacrifice qu'il continue à consentir pour la paix. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, de faire quelques commentaires sur les questions évoquées par ce rapport et les différentes préoccupations soulevées par les membres du Conseil. Il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, je vais focaliser ma communication sur l'essentiel. Le processus de Nairobi, qui a connu une pause technique va être lancé dans les prochains jours. Le volet politique de ce processus est toujours d'actualité. Les groupes rebelles qui y sont adhérés vont être pris en charge par le programme PD2RCS. Notons en passant que le chef de l'État a récemment nommé les coordonnateurs provinciaux du programme donc de désarmement et ces derniers vont se déployer sur le terrain. L'opérationnalisation complète de ce programme crucial va nécessiter des financements et quant au volet militaire de ce processus de Nairobi, nous voulons attirer l'attention du Conseil de sécurité sur quelques groupes négatifs qui demeurent à ce jour le plus réfractaire, tout comme Mme Keïta l'a démontré ici. Il s'agit notamment du groupe terroriste M23, soutenu par le Rwanda, des terroristes ADF, des groupes armés Kodeko et Zaïre dans l'Ituri, et enfin les Maïmaï et Akutumba dans le Sud Kivu. En rapport avec les groupes armés étrangers, il n'y aura pas de discussion possible. Mon gouvernement leur demande de déposer sans condition les armes et de rentrer chez eux. Sans vouloir interférer dans la souveraineté des pays concernés, la RDC demande aux pays d'origine de ce groupe négatif de prouver aussi leur bonne foi en mettant en place des processus et des conditions adéquates pour absorber ces combattants. La RDC n'est pas un exutoire. Le volet militaire du processus de Nairobi, qui est aussi en pleine mise en œuvre, va prendre en charge les deux catégories CIO à travers la poursuite des opérations conjointes de FARDC et MONUSCO, ainsi que de la force régionale qui continue de se déployer. Monsieur le Président, parlant de la force régionale, mon gouvernement tient à rassurer le Conseil de sécurité que celle-ci va harmoniser avec la MONUSCO et la force MONUSCO est là pour appuyer le FARDC. La force régionale